Ngiyabonga mfuthu Neville, ngizofanele ngiqhawule isala sakho nokho, inkosi kubusise mfuthu Neville. Awu kuhle kakhulu kubuya lapha, ngisho noma kushisa, ngikholwa njengoyedwa wathi eTestament enelidala. Ngajabula lapho bethikithi masiye endlini yenkosi. Futhi manje ngempela kungukuhlwa okushisayo nakinina zivakashi esikanye nathi. Ngingabona ukuthi yingani iIndiana kulukhulu kuhlala ezansi lapha ngakuleli leli xhaphuzi. Ngilitshela kungamashumi ayisishiyagalolunye nantathu kulokho, amashumi ayisishiyagalolunye nantathu. Ngakho niyabo, uma ufika kumazinga ayikhulu namashumi amabili, njengoba kunjalo eLouisiana naseArizona, ngiyaqondake ukuthi kuyini, ukuthi ngena kanjani ngempela, ukuba lokho bekulapha, besizovele sibhubhe nje, bekungaba yilokho kuphela, kodwa kuhle kuba lapha ukufaka kulesi sikhathi sokukhonza. Emva kokuba ngiyekhaya kulikhokusa ngizizwe nje ngikahle ngempela ngempela mayelana ngikholwa ukuthi abaningi baphilisiwe kulikhokusa abangakuqondi mhlawumbe kulesi sikhathi kodwa bazosinda ngoba yizwi lenkosi beliyigugu kulikhokusa ezinhliziyweni zethu. Nje bengingi ngathi ngiqala kusuka kubukeke sengathi cishe impela lezi zindonga beziphefumula ngohlobo lokufutha ngomoya ongcwele kanjalo phakathi lapha futhi ngijabule kakhulu ngalokho. Bengizwa uFort Smith umngani wami ukhuleka emzuzwaneni embali edlule umelusi weChurch of God uAnderson nomfowethu Smith unencwajana encane angibona ukuthi sizinikezile lapha ithabelekele uma noma yimuphi wenu engenayo leyo ncwajana encane efundeni leyo incwajana encane eshaqisayo iyiqiniso lombhalo uqobo. Futhi ngithathe eziningi zazo kuye Chicago nezindawo ezehlukene ukunikezela ngazo ngoba zineqiniso ngempela incwajana emangalisayo futhi ngiyazi ukuthi zabhalwa ngokusuka enhliziyweni ethembekile nemthandayo uNkulunkulu. Akukho njongo yobugovu emva kukaMfowethu Smith nje engumKristu ngakho konke. Ngakho siyajabula ukuba sibambisane kulobu busuku nabantu kulobo bukhulu bengqondo. Ngikhona ukuthi ngibona umngani wami olungile uFowethu Borders lapha wasehle California futhi ube ungenzele umsebenzi omkhulu khona maduze nje enzele inkosi enhla lapho kuqala umhlangano wase St Joe's kanye. Ngiyajabula ukuthi nizokwenza nje omuhle umsebenzi kolandelayo uFowethu Borders futhi ngiyamthanda uFowethu Borders ngoba ngithela kuyo othobile umoya omnene futhi ngicabanga ukuthi leyo into enkulu. Ngicabanga ukuthi indoda inalolo hlobo lomoya ifanele ukujabula kakhulu. Kunabaningi kakhulu abanye phakathi lapha engingakwazi nje ukubabala ukuthi bangobani. Ngibona uMfowethu Collins emuva lapho uMfowethu bese ke abanye abefundisi nomngani wethu olungileyo uMfowethu Sutman umndeni wakhe wasenyakatho Saskatchewan. Futhi ngiyazi uMfowethu Evans ulapha angikamboni kwamanje kodwa ngiyubonile umndeni wakhe nasezansi eGeorgia futhi nango uMfowethu Palmer lapho novele ezansi eGeorgia noMfowethu West ngiyakholwa waseAlabama noma eGeorgia ungowakuphi uMfowethu West na eHuntsville bese kuba sijabule kakhulu nje kulibona nonke phakathi lapha.
Brother Lau back there, Wood from...
Futhi manje uMfowethu Lai, lemuva lapho uthi wasehle nyakathi Indiana nabathandekayo bakhe. Futhi ngicabanga ukuthi uMfowethu Charlie ulapha uphathini wami umdala, uphathini ozingelayo wasezansi Kentucky, ongowesibili umzingeli wezingetshetshe obedlula bonke Kentucky, ongowesibili umzingeli wezingetshetshe obedlula bonke. Uzongihlawulisa ngalokho kulungile nomkakhe nomndeni nakini no. Onke ukubingelela kwamaKristu. Mfowethu encane lapha angiselicabangi igama lakhe lapha abehlukene kodwa nonke niyazi ukuthi ngikuthokozela ngempela ukuphuma kwenu kulobu busuku ukukhonza kanye nathi tabernakele.
Tonight is an unusual night at the tabernacle.
Futhi manje kulobu busuku ngobusuku obungejwayelekile tabernakele ngoba ngobusuku bemibuzo nezimpendulo nalokho ngokwejwayelekile kufika cishe kanye njalo ngonyaka noma emibili.
And
Isizathu sokuba ngiyenze lokho ngokugcine engqondweni okuse engqondweni yabantu ukuze ngizokwazi ukuthi nje imibuzo yabo uyini. Ngithi nje wonke umuntu akaphose umbuzo phakathi bese ke ngiwuphendula ngisemsamo.
Now in this I didn't get, I thought it would be very strong.
Manje lokhu angitholanga, ngicabange ukuthi kuzoqina kakhulu kodwa ngithole nje imibuzo embalwa kabi. Ngakho akuzuku sithathe sikale side ukuyiphendula. Bengicabanga ukuthi ngizothola lonke into eligcwele kodwa nje embalwa kabi nelula kabi kodwa eminye yayo iphathelene nezimfundiso.
And in this doctrine I'll have to answer the question of the people not
futhi kule mfundiso ngizofanele ngiphendule umbuzo wabantu ngingazi ukuthi bebengobani ngoba abaningi abawafakanga amagama abo emibuzweni futhi ngakho-ke ngizodingeka ngiwuphendulo ngokwemfundiso esiyimeleyo ethabelakeni.
And by doing that, and if it happens to kind of cross up a little wire,
futhi ngokwenza lokho futhi uma kwenzeka ukuthi ukuphambana nocingo oluncane kwabanye babazalwane bethu abavakashile noma odade wethu besingeke sakwenzela amahhala lokho. Asikholele kunoma ubani eqophisana phezu nje kwamaphuzu angokombhalo. Sikholwa ukuthi uKristu wafela ukusisindisa sonke futhi sonke sisindiswa ngegazi lakhe.
But as a church and as a people's, a congregation,
kodwa njengebandla nanjengabantu inhlangano yebandla sifanele sibe nemfundiso esiyimeleyo ukuze sibe yibandla. Nale mfundiso esiyimeleyo ngokwazi kwethu kudlula konke iya ezwini likaNkulunkulu, iqiniso likaNkulunkulu.
Now you have a perfect right to look at it a different way.
Manje ninelungelo liphelele kuyibuka ngendlela ehlukile umanifisa. Futhi ngakho ke uma ngiumunye obuzo imibuzo lapha ethi ayibe mibili yayo ithe ukuba ngomqansa futhi ngizophendula manje ngakho konke ngikwaziyo.
Now here's the way I try to handle a question.
Manje nansi indlela engizama ukuphatha ngayo umbuzo. Umbuzo, uma umuntu engathatha umbhalo wodwa nje futhi angacisha impela wenze usho noma yini ofuna uyisho.
But the scripture, every scripture is the truth. And it's so perfect until
kodwa umbhalo, wonke umbhalo uyiqiniso futhi uphelele kakhulu kuze kuthi uNkulunkulu ongenasiphelo owakhuluma umbhalo uphelele kakhulu ngangokuthi awunasiphelo.
So therefore it will travel from Genesis to Revelations the same.
Ngakho-ke uyohamba usuka kuGenesis uye esambuleni into efanayo awusoze washintshashintsha. Bese kuthi-ke uma ibhayibheli liyizi likaNkulunkulu eliphefumulele alisoze laziphambanisa ndawo liyohamba yonke indlela embhalweni.
Now many times as I was rather a little rude this morning.
Manje zikhathi eziningi njengoba ngithe ukwedelela kancane kulokhu kusa ekushumayeleni uSamsoni noDelila lebandla ihlale kodwa angiqonde khona ukwedelela kodwa ngiqonde ukubaqotho ukubaqotho nje njengoba izinkolelo zami injalo.
Now in the scriptures, them being the infallible,
manje emibhaleni yona iyizwi likaNkulunkulu elingenasiphosiso ngikholwa ukuthi kukhona into eyodwa kuphele engawumusho umbhalo ngokuyikho lokho kukuthi umoya ongcwele. Ngikholwa ukuthi lokho nomoya ongcwele waloba imibhalo wathi ayihunyushwa ngasese. Ngakho-ke uma kuzogijima kuhambe njalo ngemibhalo kufanele kube ngumoya ongcwele wangokoqoboke kuhambe njalo kulihumushe. Kodwa manje abantu abaningi emabandleni abo nezinkolo zabo banemehluko into ethize encane ababambelele kulokho okungahle ukuba kuphambele kancane nje. Uma zinjalo yenza nje njengoba ngenza uma ngidla uphaya womasheri, angiyizi nezimbewu. Uma ngincamana nembewu ngivele ngilahle imbewu bese ngiqhubeka nokudla uphaya. Ngakho yilokho kwenzayo. ngiyabona udadewethu othini unengane yakhe encane embi lapho uma ishisa dadewethu futhi ungenaso isihlalo angazi noma uma omunye wabazalwane bethu ubengethatha isihlalo ngaphakathi bese sibeke emuva lapho ngasefenini ukuze udadewethu abe nendawo epholile kubahlale phansi singakujabulela kwenza lokho ngeliqiniso noma yimuphi walabo bafuthi sishesa moya emuva lapho dadewethu khona siphephetha ngapha futhi nasi isihlalo uma ufuna usisebenzisa aqhubeka nje manje noma imuphi wenu bazalwane nifisa ukukhumula amabhanti enu qhubekani nje ngqo zenze uzizwele ukahle futhi ujabule manje ngizocela umzimba ukuthi uma bezongikhulekela ngaleli viki elizayo ngifanele ngiye eCalifornia yonke indlela lapho ubusuku obubodwa benkonzo ubusuku obubodwa nje ukushumayela engqungqutheleni yamazwe ngamazwe yeChristian businessmen kodwa bayifake kwizaziso futhi silindele izinkulungwane eziningi zabantu ukuba babe lapho futhi ngingethande ukubadumaza futhi ngibatshele ukuthi ngiyoza uma ngingabanga se-Australia ngalesi sikhathi ebengihlelelwe ukuba khona ngakho sikhulekeleni futhi noma imuphi wenu zihambi ezithandekayo zalomhlaba oseholidini lakho emsebenzini wakho onqunyelwe wona wansuku zonke futhi uthanda ukuba komunye wemihlangano kuzoba nenkonzo yezinsuku ezintathu eCleveland eTennessee iChurch of God. Ngicabanga ukuthi leyo yiPentecostal Church of God inhlangano kaTomlinson umfowethu Littlefield uDavid Littlefield ungumelusi nomzali ohloniphekile ngomKristu nomoya omuhle kakhulu ungumelika wasenyakatho waseBango eMaine kodwa umKristu wangempela umfowethu enomoya omuhle futhi ngakho uma nisohambweni lweni futhi nithanda ukwenyuka mhlampe ngomsombuluko ebusuku kuzoba ngokubusiswa kwelibanze ithabenekele elikhulu abalakhile bese kuthi ke ngolwesibili nangolwesithathu ebusuku beviki elizayo inkosi thanda hhayi leli viki elizayo iviki elilandelayo kuzoba izinkonzo zokuphilisa okuzoba ziyisithupha isikhombisa nesishiyagalombili.
Now before we open the word
manje ngaphambi kokuba sivule izwi ngingathanda uma besingakhothamisa amakhanda ethu okumzuzwana nje womkhuleko.
Lord God, precious Father of us all.
Nkosi uNkulunkulu baba oligugu lethu sonke olethe iNkosi Jesu futhi ephuma kwabafileyo futhi umethulekitshe esimweni sikamoya ongcwele.
After being crucified, died, buried,
evuka kubethelwa wafo wembelwa wavuka kosuku lesithathu futhi enyukele enkazimulweni lapho manje hlezi ingakwese kunene somkhulu kweliphezulu ephilela njalo kunxusela umpristu omkhulu enokuzwelana nobuthakathaka bethu futhi wazi ngisho nomzwelile omncinyane kunayo yonke obungawela emgwaqeni bengake akwedlule kanjani kwethembeka kwabantwana bakhe behlezi kulobo busuku kulesi sakhiwe esishisayo kuzwa nje yizwi ngineqiniso Nkosi uNkulunkulu ukuba ngisho besingacelanga ukuthi ubuzothulula izibusiso zakho phezu kwabo ngobuqhawo bokuma ngensika yendawo yabo yokugada kulobu busuku kunezivakashi lapha Nkosi siyazikhulekela namabandla azo ukwena befundisa abagcotshiwe bevangeli abagcotshwe nguNkulunkulu behlezi bekhona oyena wenele kude kakhulu ukuphendula le mibuzo kunami futhi ngiyakhuleka Nkosi uNkulunkulu ukuthi uzovumela umoya ongcwele eze kithi kulobu busuku futhi asinike izinto ezifaneleyo ukuba sizisho ezizoletha injabulo ekakhulumekiyo negcwele inkazimulo ezinhliziyweni zethu njengoba sihlezi ndawonye ezindaweni zasezulwini kuKristu Jesu sithandisha imibhalo ngaphandle kokulimaza ngaphandle kwanoma yimiphi imizwa emibi kodwa kuphela ukwazi ukuthi liyini iqiniso nokukhonza iqiniso siphe khona Nkosi Sikacela kuba ubusise umelusi wethu othandekayo umfoti neville ome ngobuqhawe endaweni yokuqada unyaka nonyaka ekushiseni nasemakhanzeni ukwelusa nokwalusela edlelweni izimvu zomhlambu obuthala lapha. Ngikhulekela ukuthi umoya wakho ube phezu kwakhe, msize futhi busisa wonke oxhumene netabanekele. Futhi masinya Nkosi, uma kuba yintando yakho, silindele elithandekayo ithabanekele likhulu limi lapho ekhoneni, lapho esingaba khona nesikole esingafundisa khona abefundisa abasha, futhi sibathumele kumagumbi omane omhlaba okukulwela impela ukukholwa okwathulwa kwabangcwele kwabakanye.
Lord, we're getting old myself. And soon I must pass the Bible back into
Nkosi, sesiyaguga mina Qobo futhi masinye ngifanele ngidlulisele iBhayibheli libuyele ezandleni zomunye futhi sisize Nkosi kulo mzamo, phendula imibuzo yethu kulobu busuku ngomoya ongcwele njengoba sithembela kuye ngokuba sikucela egameni likaJesu indodana yakho, amen.
I know it's awfully hot.
Kanti ngiyazi kushisa kabi, kodwa angithandi neze kwedlula umbuzo ngize ngicabange ukuthi ngenze ngokulungileyo phambi kukaNkulunkulu ukuphendula. Manje asinayo eminingi kakhulu, angizange ngiyibale nje embalwa kakhulu, kodwa bekungabanga ukuthi singahle singafinyeleli kuye yonke, kodwa siyakufuna uma kungenzeka. Ngizacela le ntombazanyana encane egqoke okuphiki yehlezi lapha. Woza lapha sithandwa, ngikhole ukuthi leyo yintombazanyana kamfoti Bila. Ngifuna uthathe le mibuzo phansi lapho bese nje uyayixwanisa, niyazi ukuthi ngiqonde ukuthini nje siyishintshanise kanje, niyazi ngakho bese niyibuyisela kimi, niyabo? Ukuze ngingaxubanisa imibuzo yanoma yimuphi umuntu, niyazi ngicabanga ukuthi nje ngiphendule wodwa futhi angangafinyelela kumunye. Ngeke ngawuthanda lokho nje, yekelani intombazanyana nje kuxubanisa ndawonye. Sizobeke nje sesithatha leyo engaphezulu ngo futhi siyiphendule lapho siza. Manje uma bekungaba khona, ngiyabonga sithandwa, uma bekungenzeka kuba nombuzo engqondweni yomuntu, ngifuna ukusho ukuthi ngingajabula uma emva kokuba sengiwuphendulile umbuzo wakho futhi kungabonakali kwenelisa, khona-ke niphakamise izandla zenu nje ekuphenduleni. Ngoba nginazo futhi lapha ezesiGreki ezesiHebheru zombili, esesiGreki nesesiHebheru kwisichazamazwi ilexicon ngolwazi lwamagama, yabo? Ngoba abanye babo babuza amagama isiHebheru nesiGreki futhi. Futhi manje Nkosi sisize njengoba siphendula, futhi mangikubeke ngokucacile, ngabe ningizwa kahle ngemuva, phakamisani izandla zenu uma ningizwa, lokho kuhle. Mangikubeke ngokucacile manje ukuthi ekuphenduleni le mibuzo akusikhona kwanoma yikuphi kulimaza, kodwa wonke umuntu uyakhumbula ukuthi ethabanekele uma sekungena emfundisweni sifanele siwuphendule ngokwezinkolelo zethu lapha.
Not to cross up your ideas, but to bring our
ukusikho kuphambana nemibono yenu, kodwa uku kulethe izikolelo zethu futhi ngezinye izikhathi sikubethela phansi uqinde ngqi. Ngakho khumbulani kuphela kungukukwenza kuqiniseke kubakhonzi.
Now the first one on top. Oh yes, this is a little question. It's not.
Manje ukuqala ngaphezulu. Oh yebo, lona ngumbuzo omncane. Akusiyo umbuzo yi awu, ngumbuzo. Ngomunye umuntu othanda ingcintiswano yangaseso nami evikini lokuqala.
Now that
manje leyo ngicacisane ngizokutshela ukuthi sikwenza kanjani lokho. Kwakuvamise ukuthi ngaphandle kokucabanga sasibamba ngokunkonyezana. Mali kuqala lokho kodwa zinqubo kulokho.
And therefore there's many people who come into
Ngakho ke kunabantu abaningi abangena emiqeni emkhuleko mhlawumbe abedlula ngomuntu osheshayo noma babe nesiphakamiso abangazi ukuthi bazokwenza njani ngaso, bese ke bavule kuze Nkosini. Manje banelungelo ligcwele kulokho, sanikelelwa lokho ke lesi siphiwo sesiprofeto singesalokho leyo nhloso yodwa. Ibhayibhelini uma kukhona abafuna ukukwazi babehlela kubaprofethi futhi babekhuleka futhi bacule amaculo uNkulunkulu aze aphendule. Ngani? Akasuye uNkulunkulu obengondla iqembu elilodwa bese ebulala elinye iqembu ngendlala. Nguyena izolo namuhla naphakade futhi ngakho-ke singesalokho. Kulezi zintokisane zangaseze, uma sithethe udaba, angilushineze, ngize kuNkulunkulu ngendlela eyodwa noma enye. Ziza kancane, uma kuthathe izinyanga ezisithupha noma unyaka, sihlala lakho ngqo, size sibe no-isho kanje Nkosi. Yabo, futhi ngakho-ke, ziza kancane, futhi kunezinkulungwane ezishayayo. Kodwa ngolunye usuku ngangine ndoda phakathi lapho izeleke ikholwa ukuthi kwase kuyizinyanga nezinyanga le ndoda ikade ifune umbhaphathizo kamoya ongcwele i-Baptist. Kodwa sizange siyidedele, sasiyiyeka nje yize futhi ekugcineni komusa kaNkulunkulu engxoxisaneni yangasese yavele yangena nje yayihlale njalo ifuna ukubona umbono ukuthi kwakwenzenjani. Lo mbono watheleka futhi yemukele umoya ongcwele ehlezi esihlaleni sayo ngqo.
Then a Catholic.
Kwasukuthi-ke ikatolika eliphenduke maduze nje liyehle livele eChicago ngolunye usuku belikade lisengxoxisanweni yangasese lizama ukungena kungenani iminyaka emibili. Kodwa engxoxisaneni yalo yokuqala imizuzu eyishumi nanhlanu ekameleni Inkosi yakhombisa umbono isizathu nakho konke kwembula yonke into elalifanele likwenze ngaphambi kokuba limukele umoya ongcwele. Yabo, sengesalokho-ke. Manje uma nobobani noma ngasiphi isikhathi uma kungena izingcingo futhi befuna ukubona noma babe nalezi zingxoxisano uma bezoshaya bhaxa 21519 i-ofisi lingakuposela khona impela ukuthi ingaba nini ingxoxisano bese kuthi-ke ukusho ukuthi ingxoxisano yakho imayelana nani ukuze bazi ukuthi isikhathi esingakanani okumele bayabele sona. Bese-ke lokho kukwenza kube nobulungiswa futhi wonke umuntu. Bese-ke uma lobo bungako besikhathi bungenelisi, bese-ke sibuyela kulelo daba futhi kufakwa emabhukwini ngo futhi sikugcine size sizwe kuNkulunkulu ngombono noma ngenye indlela uNkulunkulu ayikhulumayo. Ngakho izingxoxisano zethu zigcinwe kanjalo. Ngakho-ke nibo uma ngiphumile abantu bayacabanga ngezinye izikhathi 40 pm awubaboni abantu ngokwenele awukwazi ukubona abantu futhi ube noNkulunkulu ngesikhathi esifanayo. Nibo nginomuntu engimbukayo futhi ngisemgeteni noma kwenye indawo ngikhuleka futhi ngifuna kubona ukuthi lona uthini ezinsukwini ezithi azibe mbili wayesenhla naphandle yena uthini. Oh yebo, oh yebo, yebo, bekuyile ndoda uJini ubeke nje phezulu lapha. Lokho indoda iyahle ivela eChicago ngolunye usuku ukuthi udokotela wayefuna ukusika akhiphe inhliziyo yayo bese eyisika ayivule kubona ukuthi kwakwenzenjani ngaphakathi. Nomoya ongcwele wembula khona impela nje ukuthi kwakuyini futhi akadingekanga ukuthi asikwe avulwe waphiliswa. Ngakho nebo lokho kusho kuninginingi nokunikhombisa ukuthi kuze kancane kanjani. Ngalinde mina uqobo impendulo evela kuNkulunkulu ngombono iminyaka eyishumi nanhlanu uNkulunkulu. Bese-ke kufika omunye futhi angadingeki ukuthi alinde imizuzu emithathu. Yabo nje kuNkulunkulu uphendula ngesakhe uqobo isikhathi asikulawuli yikhona kusilawulayo.
Brother Bill can.
Manje ubuzo sibili ubekwe ngaphezulu u 40 Bill Inkosi ingawenza yini umsebenzi ophumelelayo ngami enhlanganweni yebandla lapho abangakholelwa khona eziphiweni zokomoya na.
No name on it. But the person
akuna gama kuwo kodwa umuntu ufuna kwazi uma Inkosi ingasebenza nabo lapho befakwe ngokwesikhundla enhlanganweni yebandla engakholele ziphiweni zokomoya. Ngikungabaza kakhulu impela.
I'm very much in doubt, dear friend, that the Lord could efficiently work through you.
ngisekungabazane kukhulu impela mngane othandekayo ukuthi inkosi ibingasebenza ngokunempumelelo ngawo ngoba uxhumele phakathi kwabangakholwayo ngephepheli lathi mawungaboshelwe ejokweni linye nabangakholwayo kodwa phumani phakathi kwabo futhi nizadlukaniswa yisho inkosi khona ngiyakunamukela.
I believe if you live in a city where there is a church that
ngikholwa ukuthi uma wakhethelopheni lapho kukhona ibandla elikholelwayo ezibonakalisweni neziphiwo zomoya futhi ube nalezo zinto zisebenza kuwe bengingaya kulelo bandla lapho bekukholwe khona.
Then I might say
bese kuthi ngingasho enye into njengoba ngingokwetshelekile nginika ngifuna ukunikeza umbhalo wena mhlawumbe mngane othandekayo uzame ngawo wonke amandla impela amandla akho ukuzama ukuthola laba bantu bakholwe wazama ukubenza bakholwe futhi kalula nje bangakwenzi mhlawumbe khona-ke ngizokunika umbhalo engikholwa ukuthi inkosi uJesu ubezothokoziswa yithi siwunikeza.
If you've talked to the pastor,
uma uzabile uma ukhulume kumelusi uma ukhulume kwabehlukile futhi bangakunaki nokukunaka futhi bangakukholwa nakho uJesu kusho kuMathewu wesikhombisa isithupha mayelana nokunjalo.
Give not that which is holy unto the dogs.
Ninganikizinjo okungcwele, ningaphonsi amaparele eni phambi kwengulube. Funa ziwanyatshele ngezinyawo zazo, ziphenduko, ziniklebhule.
So I do not believe that
ngakho ngikholwa ukuthi bengingangeniswa phansi kwenhlangano yebandla engakholwanga evangelini ligcwele lenkosi uJesu Kristu. Ngikholwa ukuthi wayebuye izolo lamuhla naphakade uma ngihlala enhlanganweni yebandla futhi ngimbone sebenza futhi yenza nje njengoba athi wayezokwenza. Ngikholwa ukuthi bengingezwa impela njenge ngilungisisiwe ekutsheleni abantu ukuba baphume phakathi kwelinjalo futhi uzitholele elidle ibandla elishumayele yonke imibhalo neliyikholwayo.
Now the next question is, is it true that you
manje umbuzo lendlayo uthi ngabe uqinise yini ukuthi awusindisiwe ngaphandle uma wemukele umoya ongcwele na?
That could take about a good 5-hour discussion on that. When you accept Christ as your savior and are then ready for baptism.
Bekungathaka cishe enhle ingxoxo yamahora amahlanu kulokho. Uma wemukela uKristu njengomsindisi wakho bese ke ulungela umbhaphathizo emanzini awukaphenduki nokho. Ukholelwa kukho ukuphenduka kokuzisola. Ukuphenduka kusho ukuguqulo.
Now, to make this efficient, Jesus said to Peter, who had also followed him for 3.5 years,
kube nekhono uJesu wathi kuPetro naye owayesemlandela iminyaka emithathu nengxenye. Ngencwadini kaMathewu isahluko seshumi uJesu wanika uPetro amandla ngokumelana nomoya ababi ukuba aphume futhi abakhiphe ukuphilisa abagulayo nokushumayela evangeli. Wayenamandla okwenza lokhu.
And in St. John 17:7,
futhi kuJohane ngcwele ishumi nesikhombisa ishumi nesikhombisa uJesu wangcwelisa uPetru ngeqiniso wathi izwi laliyiqiniso futhi wayeyizwi.
And then before Pentecost he said, after you are converted.
Bese kuthi ke ngaphambi kwePentecost wathi emva kokuba usuphendukile khona-ke uqinise abafowenu uthatha kuphela izinyathelo eziya ekuphendukeni njengoba ukholwa futhi wenza. Manje ngiyazi abaningi benu bangani bambe abayibhaptisti nepresbyteriyeni niyaphikisana nalokho ngoba nibuyele kulo mbhalo. Manje nakhu lapho engithi ngifanele ngikubethele phansi, niyabo, buyelani embhalweni. U-Abrahama ngobaseroma besine wamkholwa uNkulunkulu futhi kwabalelwa kuye noma kwanika kuye ukuthi kungukulunga.
Abraham believed God. And God imputed it
U-Abraham wamkhala uNkulunkulu uNkulunkulu wakubalela kuye ukuthi kungukulunga phezu kwezisekelo zokukholwa kwakhe ukuba akholwe. Kodwa kufakazisa ku-Abraham wamnika ukubalelwa ukuthi wabalelwa ezonweni zakhe wabeke esemabele ezonweni zakhe ngoba wayekholiwe wamnika isibonakaliso. Kuthi lapho nina bangani bama bathendekayo abangama-Presbyterian nama-Baptist nehluleka khona ukukubona. Yabo wamnika uphawu lokusokwa njengobufakazi njengesifakaziso ukuthi wayekwemukelile ukukholwa kwakhe kuye.
And that's why Paul in Acts 19 said to
them, "Kujinga kuPaul ezenzweni zeshumi nesishiya kalelunye wathi kulabo bazalwane beBaptist ababeno Apollo njengomelusi wabo bekholwe ivangeli njengobuJohane ayelishumayelile. Imamukele yini umoyo ongcwele lokhu nakholana? Yabo babekholiwe kodwa bengakaphenduki nokho." Manje sithatha elingafanele egameni elithi kuphenduka namhlanje. Sithi indoda iphendukile iyindoda esiyeke kuphuza nayo yonke into bese iyasontweni noma ijoyine isonto. Ingalijoyine isonto kodwa leso akusizi isibonakaliso sokuthi iphendukile.
He isn't converted until his old life is dead and he is buried in Christ.
Iphendukile ndokuba impilo yayo endala isifile futhi imbelwe kuKristu futhi ivuke kanye naye kuvukele kokuphila kusha lapho umoya ungcwele usidalile kuye ithembe liphilayo lokuphila kuphakade kufika kuphela ngomoya ongcwele yabo.
Now I know that great scripture, I use it myself. I've got it written here.
Manje ngangazi ukuthi umbhalo omkhulu ngiwusebenzisa mina uqobo nginawo ubhalwe lapha uJohane ungcwele isahluko sesihlanu ivesi lamashumi amabili nane ngumbhalo othandekayo kimi ngokuba uJesu washo lokhu ngiqinisile ngithi kini ekholwa yimi unokuphila kuphakade. Ake ngiwufunde kuze ngiwuthole nje kahle hle uJohane ngcwele isihlanu futhi ngifuna nilalelisise manje njengoba singene kulo mbhalo isihlanu nevesi lamashumi amabili nane.
Verily, verily, I say unto you, he that heareth my words and believeth on him that sent me.
Ngiqinisile ngithi kini, woza amazwi ami akholwe ngongithumileyo unokuphila kuphakade. Akayi kwahluleleni kepha usephumile kufeni wangena ekuphileni.
He that believeth on me. Now the scripture says that no man can say Jesus is the Christ only by the Holy Ghost.
Ukhola yimi manje umphalo uthi akukho umuntu ongathi uJesu unguKristu kuphela ngomoya ongcwele. Ngakho ngeke wakholwa ukuthi uJesu unguKristu uze ukuba sewemukele umphaphathizo kamoya ongcwele.
You're only testifying or saying what the scripture says.
Uyafakaza kuphela noma usho okushiwe ngumbhalo, usho okushiwe ngumelusi, usho okushiwe ngumama, noma okushiwe ngomunye umshumayeli olungileyo. Kodwa awukwazi wena ngesingawe aze ukuba usefakaze ukuvuka kwakhe kuwe. Futhi akukho umuntu okabiza uJesu ngokuthi unguKristu kuze kuba ngomoya ongcwele.
Therefore, the question is that a man...
Ngakho ke umbuzo uthi ukuthi umuntu uyasindiswa ngiyakholwa uma ebheke ngaseCalvary futhi afe ekulowo mumo impela ngikholwa ukuthi uzosindiswa. Ngikholwa ukuthi uyokudlula uma engabange nalethi ubanga phambili kodwa kuye ngokuthi nibuyele eseleni elalifa esiphambanweni kodwa khumbulani lelo wakuyithuba lalo lokuqala nelokugcina. Ninalo kulobu busuku ningalindi kuze kube yileso sikhathi ngoba kungahle kungabi yileyo ndlela kuwe. Ungahle ungabi nakho ukuvuma kombhede wokufa. Ngiyakutshela bakahle kodwa banethuba elikhulu kakhulu ukuthatha ithuba kukho. Ungawulindeli umbhede wokufa, vumela leli libe ngumbhede wakho wokufa khona manje ukuthi uyaphela manje futhi uzalwe ngokusha ngomoya ongcwele. Manje kule mbuzo landelayo, manje uma kukhona umbuzo kulokho phakamisa isandla sakho nje, ngizokujabulela ukwenza konke ngamandla ami.
Can you find anywhere
Ungathola yini noma abila babapostoli abathatha khona isidle emva kwePentecost na? Ngaba uPaul wayesho ukuthi abantu abalehlukanisi izwi na? Umoya ongcwele kwakuyiyona ndlela kuphela yokukhonza uNkulunkulu na? Uma uthathe iwayini namakhekhe amabhiskidi, ukugula nokulala kwehlela kuwe na? Manje nansi mhlawumbe indawo engikholwa ukuthi umuntu othandekayo obuze lona akungabazeki ungokujula nangobuqotho bulona abawubuzayo kungenjalo bebengeke bawubuze futhi mina mfowethu noma dadewethu noma ngabe bekungubani ngiwuphendule ngokujula nangobuqotho nje njengoba uphendulile noma ubuzile.
I want you now to turn with me unto the book of Acts, the second chapter. And with the, we begin with the 40.
Ufuna manje liphenye kanye nami encodini yezenze sehluko sesibili nangezi qala ngevesi lamashumi amane nambili sehluko sesibili sezenzo futhi sizoqala njengoba ngishilo ngevesi lamashumi amane nambili.
Now remember, I do not believe.
Manje kumbilana ngikhole ukuthi bengingasho nje khona ncamashi lapho umbhalo osho khona ukuthi uPaul wathethe isidlo noPetru wayeselule isandla wayesesithatha. Kodwa uma bekhuluma ngenhlangano yebandla lokho kwakukukho konke wonke umuntu. Futhi angikhole ukuthi uPaul wayengashumayela ngento futhi atshele abanye ukuba bayenze ayengeke ayenze.
So in the Acts we find.
Bawambelele ngokuqinisela njalo esifundweni sabapostoli uhlanganene bezisane baqinisela lonke ibandla umzimba ubambelela ngokuqinisela esifundweni sabapostoli nasekuhlanganene na izihlanganiso lapho niyabo nasekuhlephuleni isingwa leso yisidlo nasemikhulekweni.
The apostles who was the preachers.
Abapostoli owayengabashumayeli bamamelela ngokuqinisela emfundisweni yabo yokuhlephula izingwa, isidlo, nasekuhlanganeni, nasemkhulekeni. Manje-ke uma lokho kusehlukanisa kubapostoli isidlo, kuyawehlukanisa futhi nomkhuleko kubapostoli. Niyabo, manje asifunde nje siqhubeke, niyabo. Kepha kwaba yilowo nalowo wehlelwa ngokwesaba, kwenziwa ngabapostoli izimangaliso nezibonakaliso eziningi. Bonke abakholayo babendawonye, bahlanganyela izinto zonke, bathengisa ngemfuyo nangempahla, babela wonke umuntu ngayo, njengokuswela kwabo. Mihla ngemihla baqinisela ngenhliziyonye ethempelini, lokho ngabapostoli nabo bonke bahlephula isinkwa, isidlo njalo uma behlangana. Leyo kwakuyifundiso yabapostoli neyebandla lasekuqaleni ukuthi njalo uma bekuthana babethathe isidlo njalo. Manje ngiyanazi nina abantu abangamaKristu eNew Christian Church ibandla iKempelite njengoba silazi njengoba mabili awo elilodwa iChurch of Christ nelinye iKempelite Church.
We got the scriptures on it.
Nithi sisithatha njalo ngesebekuseni sinombhalo ngakho ninombhalo ngcono kukho kunoma ithabenakele likaBrenham lenza. Ithabenakele likaBrenham lisithatha kanye ngenyanga kodwa umbhalo ungukuthi njalo nxa libuthana kunjalo lokho kungezikhathi zonke. Futhi bona baqhubeka imihla ngemihla baqinisela ngenhliziyo ngethempelini bahlephula isinkwa izindlu ngezindlu badla ukudla kwabo ngentokozo nangoba umhlophe benhliziyo. Niyabo njalo uma abapostoli bebambe lamaqembu emikhuleko imihlangano ethempelini izindlu ngezindlu njalo uma behlangana babehlephula isinkwa bethatha isidlo. Manje uPawulu kwabasekolweni bokuqala sizo besingafunde futhi sehluko seshumi nanye lapho esisebenzisa khona lapho okwesidlo. Ngingahle ngikufunde ukuze ukwazi ukulisiza. Kwabasekolweni bokuqala sehluko seshumi nanye lalo uPawulu ekhuluma manje ivesi lamashumi amabili nentathu. Ngokuba mina ngakwamukela enkosini lokho nenganinika khona futhi ukuthi iNkosi uJesu ngalobo busuku akashela ngabo wathi abathe isinkwa wabonga wazihlephula wathi thathani futhi nidle lokhu kungumzimba wami ohleshilelwe nina, wenzeni lokhu ukuba ningikhumbule. Kanjalo wathi abathele sitsha futhi hemva kokudla kwakusihlwa wathi sitsha manje lesi sitsha sisivumelane sisha egazini lami lokhu kwenzeni ngezikhathi zonke nisiphuza ngazo ukuba ningikhumbule ngokuba njalo nxa udla lesi sinkwa niphuza lesi sitsha nimemezela ngaphambili ukufa kwenkosi ize ifike.
See, it's a communion. I do realize and do agree that the
yebo isidlo ngiyaqonda futhi ngiyavuma ukuthi umzimba wenkosi izwi eliphilayo linguKristu uqobo kodwa lezi yizifanekiselo njengombhaphathizo nje nokugeza izinyawo nezinye izimiselo zomthetho webandla kodwa isidlo sifanelekile uqobo sesinkwa manje isinkwa newayini.
Wherefore whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthily.
Lokho-ke lowo oza kudla lesi sinkwa aphuze lesi sitsha senkosi ngokungafanele manje umbuzo wabuzwa lapha nina nithatha iwayini lamakhekhe angamabhesikidi ukugula nokulala kini yabo ukuthi ngikholwa ukuthi umbuzo uthi ukukhonza kuphela okukhona kukumoya ongcwele ukukhonza kumoya ongcwele lelo iqiniso impela. Ifanele nikhonze konke kukhonza kumoya ongcwele noPawulu uzama kusho lapha ukuthi ufanele ubeke umoya ongcwele ngaphambi kokuba wenze lokhu kungenjalo udla futhi uziphuzele icala uyabo ngaphambi kokuba wenze lokhu ngaphambi kokuba isimiselo senziwe.
Now to back that up I got a writing here of Josephus.
Manje kweseka lokho nginombhalo lapha kuJosefasi lapho asho khona ukuthi amaKristu asekuqaleni emva kokufa kukaJesu ukuthi ayethathwa ngokuthi angamazimzimi ngoba ayethathwa umzimba wenkosi futhi awudle futhi babecabanga ukuthi awumba futhi awukhipha futhi ayese usika ngamaqatha futhi ewudla kungukuthi ayethathe isidlo yabo. Manje bhekisisani kungani lo mbhalo ukuthi uPawulu usho kanjani lapha kodwa umuntu akazihlolisise khona-ke akadle sinkwa ukudle sinkwa manje ngiyazi uJesu uyizinkwa zokuphila lokho kuqinisile kodwa lesi yisifanekiselo njengobhaphathizo nje ubhaphathizo awukusindisi ubhaphathizo kuphela uyisibonakaliso ukuthi uyafakaza enhlanganweni yebandla ukuthi uyakholela kufeni ukumbelwa nokuvuka kukajesu kristu awukusindisi amanzi awazuki ukusindisa kukhona kwakho kukusindisayo kodwa umbhaphathizo uyisimiselo somthetho futhi kufanele wenziwe ngoba uNkulunkulu ngeke athi bhaphathizwa bese jika bese athi awudingi ukwenziwa ngekakhipha ukuthatha isidlo bese yajika bese ethi asikho isidingo sokusithatha kufanele kwenze kuyisimiselo somthetho sanjalo njalo noNkulunkulu ngokuba odlayo aziphuzele ngokungafanele zindlela aziphuzele icala uma ingawahlukanisa umzimba wenkosi manje ngiyabona laphona kuza kubuyele ngoko umkristu ozama ukuthatha isidlo lokho akukho kukristu akusikho ukuhlanganyela eboyeni akafanele kusithatha futhi uma ethatha lesi sidlo uzidlela futhi aziphuzele icala uma ephume ebheme coma mangebe ephika noma yinto efana naleyo noma engaphili impilo yomkristu nabantu babona uhlobo lempilo aluphilayo bese-ke engene ethathe lesi simiselo somthetho sokufa nomzimba kakristu efaka kuye isifanekiselo ukuthi usemukele ukristu lezi enhliziyweni yakhe futhi ethathe lesi sifanekiselo phakathi lapho hemva kwakho wathi uzidlela futhi aziphuzele icala ingawahlukanisa umzimba wenkosi. Manje imizuzwini embala nje ngizofika kulowo mbuzo ofanayo uma sifinyelela kuwo ngoba kuluhlelo olufanayo lokuhlambalazwa moya ongcwele ngiyabo ngoba uzisho enye into futhi udlala ingxenye yomzenzisi ngazo ube ufanele ngabe awukwenzi kulungile ake ngiqede lona-ke niyabo sizobeke sisima ngenxa yalokhu abaningi bayagula banokuthakathaka phakathi kwenu nabaningi balele kepha uma besizahlulela thina besingayikwahlulelwa kepha nxa sahlulelwa siyayelaywa yinkosi ukuze singalahlwa kanye nezwe ngakho-ke bazalwane bami nxa nibuthana ukuba nidle anolindana. Manje bhekisisani futhi uma omunye edla omunye elambile kungangeni ngoba komunye umbhalo lapha babengenisa inyama nokuphuza okungaka nento kanjalo baze benze indlu yenkosi nje indawo yedini futhi bedakwa etafuleni lenkosi. Ngiyakukhumbula lokho encwadini yabaseKorinte lapha, ngoba edakete efuleni lenkosi, kodwa uPawulu washo lapha, uma omunye elambile akadle ekhaya, ukuba ningabuthaneli ukulahlwa, kepha obuseleyo ngokulungisa mhlanga ifikayo. Niyabo? Manje ngakho-ke ngikholwa ukuthi ukudla ikhekhe ibhiskidi, manje angikholwa ukuthi sinkwa ikosha sifanele simelwe yikhekhe ibhiskidi, ngikholwa ukuthi kufanele kube yisinkwa esingcwele esingenamvubelo, uhlobo lwesinkwa esingenamvubelo esenziwe eGibhithe, futhi ngikholwa ukuthi igazi alifanele kube ujuice wama-grapes, kodwa kufanele kube yiwayini. Ujuice wama-grapes uba muncu futhi wenakele lapho uya ngokuba mdala, kodwa iwayini liya ngokuba ngcono futhi libe namandla lapho liya ngokuba lidala. Alilahlekela nhlobo ngamandla alo. Igazi likaKristu libi muncu futhi lonakale lapho liya ngokuba lidala, liya ngokuba namandla futhi libe ngcono lapho izinsukulu kubeke ekholweni, futhi liyiwayini langempela nesinkwa. Isinkwa sesidlo sifanele senziwe ngabantu abazinikele futhi bazehlukanisela uNkulunkulu. Ngaye esontweni kanye lapho ababethethe khona lelo fu wesinkwa omdala, lapho izoni ziqalekise khona futhi ziqhubeka namanyala, futhi baqoba leso sinkwa esidala baze bezikhiphela lapho nolunye uhlobo lojuice ukuba luphuzwe. Yimi lokho kwakuyinsini, ngikholwa ukuthi kufanele kube ngayo impela nje indlela umbhalo wathi kufanele kube ngayo, futhi kungaguquki nangechashaze lilodwa emibhalweni. Dlalani nawo ngqo.
Now, Brother Branham, is it true that Satan was once in heaven?
Umbuzo manje, uthi Branham, kuyiqiniso yini ukuthi uSathane wake waba sezulwini futhi wakhishwa, yena nezingelosi zakhe behlele emhlabeni, noma ngabe ngumbono njengoJohane awubonayo esiqhingini sasePatmos na? Kungani ngibuze lokhu? Ngokuthi ngatshela ukuthi kwakungumbono.
John saw it as a vision. But it was a literal happening.
UJohane wakubona lokho njengombono, kodwa kwakuyisenzeko sangempela. Uma nizophenya ku-Isaya weshumi nane, ishumi nambili, manje lena ihamba kancane, kodwa kimi iyizifundo. Futhi uyinto mhlawumbe niyacabanga, awu angisakudingi lokho manje. Nazi nje ukuthi umoya ongcwele uzondla kanjani ngezi likaNkulunkulu. Kufanele ube nezi ukuzondla ngalo, ngoba umoya ongcwele uzondla kuphela futhi kuphela ngezi likaNkulunkulu. Niyakukholwa lokho na?
The Bible said so. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God.
IBhayibheli lasho njalo, akusinkwa sodwa umuntu ayekuphila ngazo, kodwa ngawo wonke amazwi aphuma emlonyeni kaNkulunkulu. Kulungile, isahluko seshumi nane sika-Isaya. Futhi ngikholwa ukuthi lapha manje sizoqala evesini leshumi nambili, asifunde manje ngoLusifa.
How art thou falling from heaven, O Lucifer? Fallen?
Yeka kuwa kwakhe ezulwini, o Lucifer, uwe ezulwini, ndodana yokusa, isidalwa esiyingelosi esivela ezulwini. Yeka kuwa kwakhe ezulwini, o Lucifer, ndodana yokusa, nokunqunyelwa kwakho phansi, wena owawuhamba thobise izizwe. Ngokuba wena washa enhliziyweni yakho, ngiyakukhuphukela ezulwini futhi ngiphakamisele isihlalo sami sobukhosi phezu kwezinkanyezi zikaNkulunkulu. Ngiyakuhlala futhi entabeni yomhlangano ohlangothini lwenyakatho. Ngiyakukhuphuka phezu kwezindawo eziphakemeyo kakhulu zemafu, ngizenze ngibe ngangophezu konke. Ngakho niyabo, kwakungesiyo mbono uqobo Lucifer wakhishwa ezulwini.
Let's turn to the New Testament to Luke 10:18. Just a minute and see what Jesus said.
Manje sipheke iTestamente nelisha kuLuka weshumi ishumi nesishiyagalombili, umzuzu nje futhi sibone ukuthi Jesu wathini encwadini kaLuka nenamabhayibheli yenu. Manje lokho ngokuzama ukufinyelela kule mibuzo, uLuka weshumi ishumi nesishiyagalombili wathi kubo, uJesu khuluma, ngabona uSathane ewa ezulwini njengonyazi.
See, Satan was the original archangel of God.
Niyabo usathane wayeyingene senkulu yasekuqaleni kaNkuluNkulu wake wahlala ezulwini wake waba kumuntu omkhulu kunabo bonke emazulwini ngaphandle kukaNkuluNkulu wayindoda kaNkuluNkulu yangakwesokunene ukuhlanganyela futhi wathola ukuzikhukhumeza enhliziyweni yakhe. Futhi lokho akungayo yini nje indlela abantu abayitholayo namhlanje na? Ake uNkulunkulu embusise umfo nje bese beka ithembe elincane kuye. Futhi uthole ukuba ngusiyazi, uthole ukuba uzoqala inhlangano noma uzokwenza into ethize ehlukile. Wawelana ezulwini oNusifa. Ye uNkulunkulu unesikhathi esilukhune zama ukuthola umuntu angasebenzana naye ozohlala ezijobile futhi abe mnene futhi adlale endaweni uNkulunkulu aze ambizele ukwenza ukuthize. Niyakukhole lokho na? Niyabo umuntu uNkulunkulu angambusisa futhi uyalokhu ezigcine ngumuntu angabi yingelosi noma uNkulunkulu. Uthi nje umuntu akathola ukubusiswa futhi enento ethize encane anikwa yona ufuna ukuba nguNkulunkulu, ufuna ukuba yingelozi, ufuna ukuba ngumuntu ethize omkhulu engikwenzayo mina futhi mina nokwami konke lokho. Leso isimo esingalungile. UNkulunkulu uzingela umuntu angambusisa futhi athululele izibusiso futhi uma ebusise kakhulu umuntu uzoba mncane kakhulu.
And you'll never get more of God until you become nothing.
Futhi uzoza wathola kuningi kukaNkulunkulu uzongabi lutho. Uzofanele uzehlise lowo oyoziphakamisa uNkulunkulu uyomehlisa. Lowo oyozithobisa uNkulunkulu uyomphakamisa. Ufanele uthole ukuba mncane ngaphambi kokuba uthole ukuba mkhulu. Futhi awusoze waba mkhulu ngesingawo. Uyoba mkhulu kuphela njengoba uNkulunkulu eyoba mkhulu kuwe, niyabo?
So Lucifer is on earth today trying to work in the church.
Ngakho uLucifer usemhlabeni namhlanje ezama ukusebenza ebandleni ukufeza inhloso efanayo iqala ngaphambi kokusekela kweze. Lucifer wakhahlelwa wakhishwa ezulwini. Kulungile, ngikholwa ukuthi kukhona enye into elapha. UHezekiyeli isahluko samashumi amabili nesishiyagalombili verse leshumi nambili. Ake sibone ukuthi lokho kuthini kuHezekiyeli amashumi amabili nesishiyagalombili ishumi nambili.
And I'm
futhi ngile siqiniseko ukuthi ngokutadisha lokho nokubuka kukho sibona ukuthi uyini uisho kanje inkosi khonyake siyazi ukuthi ngabe ngempela wawezulile noma ngabe wayengumbono nje amashumi amabili nesishiyagalombili lele shumi nambili. Kulungile, ngikholwa ukuthi yilokho engikubhale phansi amashumi amabili nesishiyagalombili ishumi nambili. Kulungile, siqala lapha. Manje lena yinto enkulu lapha. Ngifisa sengathi ngabe besinesikhathi nje sokushumayela ngakho kancane nje, yabo, ngoba kuyinto ethile ngempela. Manje njengoba ngisanda kukweseka lokhu ukuthi uLucifer ezulwini wazama ukuziphakamisa futhi ngisho nokuba abe ngophakeme kakhudlwana nje kunobasi wakhe.
And he betrayed Michael and made himself a great king.
Futhi wakaphela uMikayeli futhi wazenzela umbuso omkhulu enyakatho futhi yedla manje futhi yena nezingelosi zakhe wakhishwa. Umuntu ubuze ngesambulo lokho kusesambulweni seshumi nambili siqhingini sasePatmos. Kodwa manje kaphelani lokhu lapha efesini leshumi nambili bese nibhekisisa ukuthi uhlezi kanjani embusweni womuntu. Bangaki abantu lapha abaqondayo ukuthi udeveli ulawula zonke izizwe phansi kwezulu na?
The devil controls the United States. The devil is governor.
Devil, lawula United States. Devil ungulumeni United States. Devil ungulumeni weGermany. Ungulumeni wazonke izizwe phansi kwamaZulu. Devil lawula zonke izizwe. IBhayibheli lithi uyakwenza. Ngena uMathewu isahluko sasine. Ngenkathi uSathane enyusela uJesu esiqongweni sentaba futhi wamkhombisa imibuso yezo futhi wayithatha ngokuthi ngeyakhe. Wayesethi, ngizokunika yona uma uzokhuleka kimi. UJesu akazange athi, uqambe amanga Sathane. Wayazi ukuthi yayingeyakhe.
But over in the book of Revelation said,
kodwa ngale incwadi yesambulo kwathithe blani nini amaZulu nawe emhlaba ngokuba imibuso yalelizwe isibe yimibuso yenkosi yethu noKristu wakhe futhi iyakubusa emhlabeni. UJesu wayazi ukuthi esikhathini seminyaka enkulungwane ukuthi bonke uhulumeni nemibuso kuyobhidlizwa futhi uyaba nguNkulunkulu nombusi phezu kwayo yonke. Wayazi ukuthi wayidla ifa kukho konke kwayo. Ngakho-ke watshela Sathane, buyela emuva kwami Sathane, ngokuba wayazi ukuthi wayefanele enzeni. Manje lalelani lokhu, umoya wenkosi kulo mprofethi uHezekiyeli ekhuluma, hayi kule nkosi kodwa kumoya enkosini. Bekusizani lokhu manje. Ngiyakhumbula kulokhukusa ngenkathi ngilikhombisa ebibhalweni ukuthi ibandla lachazukela emzileni ongesiwo ngokuthatha izinhlangano zomuntu. Into efanayo u-Israyeli wachazuka emzileni ngokuthi ivaze uNkulunkulu njengenkosi yabo futhi bafuna uSawule ukuba abe yinkosi. Futhi ngenkathi inkosi yabo yangempela ifika uJesu abamazanga ngoba ukushumayela kwakhe nokufundisa kwakhe kwakwehluke kakhulu emakhosini omhlaba baze abangamazi.
And today, when the King of the Church, the Holy Spirit, when He's here,
kuthi namhlanje uma inkosi yebandla umoya ngcwele uma isilapha futhi ingena ebandleni ukwenza abantu bazale kokusha ukubanika kuzale okusha kwehluke kakhulu kulezi zinhlangano namahlelo baze bathi awu lokho kubukeka njengabagingqiki abangcwele kimi yabo. Kusiko kuthi kubukeka kuyini kuwe kuyilokho yizwi likaNkulunkulu elikushayo ngakho. Bukani kosuku lwePentecoste lokho kwabonakala kufana nani na? Bukani ezinye zikhathi ngenkathi bemukela umoya ongcwele bekuyobukeka kunjani na? Abesifazane nosilisa intombi uMariya nabo bonke babo bediyezela njengomuntu edakiwe bebhathazela nje bempopoloza ezilimi ezingikizayo nezinye izilimi beqhubeka njengezigejane zeziphukuphuku. Kodwa babefa kubo uqobo nomoya ongcwele wawuza uzongena kubo futhi bokhela izwe laziwayo ngomlilo esikudingayo namhlanje kumuntu abazophela kubo uqobo futhi babole kubo uqobo futhi bashise wonke ama-bridge ngemuva futhi banikele yonke into kuKristu. Bekusisana umoya ongcwele khuluma manje kudeveli ekule nkosi. Bukani ukuthi wayengubani lo mfo obusa le nkosi. Manje khumbulani ukuthi ngitheni kulokhukuza umkami washo bezifazane enhla lapho. Zonke lezi zikejane zabezifazane benalezo ezibukeka zingcolile. Bembethe izingubo eziyinhlamba na. Yabo wathi bafanele ukuthi abanayo ingqondo esile. Usifazane nengqondo yakhe esile ubengeke aziveza ubala kanjalo.
I said, honey, she's just an American.
Ngathi cha ndikumelika lokho kuphela lelo yisiko lapha bayokwenza ngoba yisiko yabo bahamba ngezinhlakanipho zabo kodwa izinhlakanipho zakho uma uhamba ngekhanda lakho ubulawulwa kwakho nguDevil. Udevil wenza ubuka into ongayibona wena uthi awu lokho kulungile lokho kulungile zindla kuzindla kodwa iphepheli lisivumela silahle phansi imizindlo futhi ngokukholwa sikholwa izinto esingaziboni yilokho uNkulunkulu akwenzayo uma yeza phezu kwenhliziyo yomuntu. Timile seyitheni udevil wathatha ikhanda lomuntu uNkulunkulu wathatha inhliziyo yakhe naleso yisihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu lapho uNkulunkulu ehlala khona enhliziyweni yomuntu futhi manje uma kungokuhlakalipha impela khona ke wesilisa nomosifazane ozele kuNkulunkulu bayokwenza njengombuso abavela ku haleluya lokho bekungangenze ngimemeze. Ngani na? Ngoba uma wazi ukuthi wedlulile kufedwa ngene kuphileni. Ngoba uyasizona izono. Futhi uyamthanda uNkulunkulu. Futhi uyoma kungakatheleki uma ufa noma ungafi. Uyokumele ukuthi kuyiphuthe. Futhi ubize ukuyiphuthe ngokuthi kuyiphuthe. Futhi uhambe uqonde phambi kukaNkulunkulu. Ukhombisa ukuthi umoya wakho kuphile kukuwe. Kuvele kwenye indawo lapho kungcwele khona. Futhi kumsulwa, futhi kuyintombi, futhi kungangcoliswanga. Futhi wena uthi ukuphilisa kukaNkulunkulu na? Impela, umoya wami uvela endaweni lapho kukhona umphilisi kuNkulunkulu. Sivela ezweni lokuphilisa kukaNkulunkulu. Amen. Uthi uyakholwa ukuthi uNkulunkulu khona? Impela, kuvela ezweni lapho uNkulunkulu ekhona. Futhi siyizihambi labafokazi njengo-Abrahama no-Isaka. Ngenkathi nje ukusibekela kukamoya ongcwele kutheleka kubo bajabule yize futhi bavuma ukuthi babe izihambi labafokazi babefuna umuzi omake nomenzi wawo kwakunguNkulunkulu.
And now after we've got the evidence,
futhi manje emva kokuba sesithele ubufakazi bubonakalayo bakho buphila kithi sifanele kakhulu kanjani ukuba sibe yizihambi labafakazi sijabule ezweni sifunathe lize ikhanda lethu zinto lezimbi ngoba singabe zinye isizwe abanye abantu impela. Manje bekusizani izilawuli ezimbi zalelizwe manje njengoba sifunde kuHezekiyeli wamashumi amabili nesishiyagalombili ishumi nambili. Ngitele umundi yenza isililisele kuye inkosi yasethire uthi kuyo isho kanje inkosi uNkulunkulu manje bekusizani ikhuluma kumoya senkosini niyabonga. Isho kanje inkosi uNkulunkulu, wawuluphawu lelanga, wawugcwele ukuhlakanipha phelele ngobuhle, Sathane, ngibona ukuthi wayemuhle kanjani uSathane kunazo zonke izingelosi ezinkulu na, buse iteni. Manje, yazi inkosi yaseThire ngaleso sikhathi engeke yaba seyideni, ngoba kwakuyiminyaka ezinkulungwane ezine ngaphambi kwalokho, yabo, ubuse iteni. Ukhuluma kubani na? Ukhuluma kuSathane, ekuleyo nkosi. Haleluya! Fowethu, ngizizwa ngigcwala ukholo. Ngenkathi bese kuthi-ke bazokwenza njani laba bantu ohlambalaza futhi ehlekisa ngabantu phansi ngokuzibonakalisa ngokwenza kukamoya ngcwele na? Ngenkathi behlekisa ngalabo bantu bahlambalaza umoya ngcwele okungenakuthethelela ukuqoka. Awukhulumi ke lowo muntu, ukhuluma kumoya ohamba kulowo muntu. Sifanele sihloniphane futhi sithandane futhi silulekane, sikhulume okuhle ngomunye nomunye. Yilokho esifanele sikwenze. Manje lalelani lo kulungile. Wawuluphawu lelanga, wawugcwele ukuhlakanipha phelele ngobuhle. Wawu eyideni, insimu kaNkulunkulu, ngisho namatshe anqabileyo aye isisibekelo sakho, isadiyo, ithophazi, dayimani, shohami, chrysolite, jaspi, safaya, simararidi, irubi, kolide, msebenzi wemvunulo, yemitshingo, walungiswa kuwe ngosuku lokudalwa kwakho. Nangu lisifa, wake wahlala eyideni. Manje sizobuyela kulo mbuzo emzuzwini ulusifa eyideni ngoba sinenzalo enyoka phansi lapha eyinto ebucayi kakhulu. Ngicabange ukuthi ngizovele ngethembe nje ukuthi uthi awube ngokugcina.
But he was, and the devil was kicked.
Kodwa walekhona odeveli wakahlela wakhishwa ezulwini. Ngicasa impela zama ukuyihlonsa ezulwini. Wehlela ngqo lapha emhlabeni futhi uzama ngamandla akhe wonke ukucelisa lokho ekuhlosini. Iye emakhosini nakubabusi futhi umenge bathola khona-ke wehlela ngqo ebandleni bese ethola abantu noma athola umshumayeli bese kuthi-ke kusukela kumshumayeli uhamba ngene ngqo enhlanganweni yebandla bese ngena enhlanganweni yebandla phansi kokuthonywa okufanayo udevel ofanayo yenza izinto ezifanayo. Yazi uyipresbyteriyena uzaze waba ngumgcingcongcwele uyilokhu lokho noma kunye ubungeke kwazi ukuthi uzithele ngihlaza wena oqobo ukuba ube phakathi kwabo ngani. Wazi ngcono kunokuhlala kwelinye lalawo mathabanakele amadedlane noma izimishini emgoqeni. Ngani labo bantu bayakula ekhanda lapho? Qabo baguli, qabo baguli, bayaphila nje enhliziyweni yabo yilokho kuphela. Abaguli ekhanda labo balawulwa yinhliziyo yabo nje. Unkulunkulu uhlala enhliziyweni yabo futhi bangabantu abazuziweyo ubuphristu bobukhosi benikela ngomhlatshelo wokomoya. Lokho yizithelo zezindebe zabo benika udumo kuNkulunkulu noma ngabe bazizwa bekuthanda nomkhaya. Ngezinye izikhathi angimboni, washo umbhalo omculo, ngiyethemba futhi ngimnika udumo. Uthi, hawu, ngiyesontweni futhi ngidumisa inkosi uma ngizwe ngikuthanda. Hawu, manje umpristi uzokwenza umhlatshelo futhi nina inhlangano yebandla ningabaphristi abakhulu bakaNkulunkulu ukwenza umhlatshelo wokomoya. Lokho yizithelo zezindebe zakho unika udumo kuNkulunkulu. Yesha bese uthi, hawu, uma ngizwe ngikuthanda ngizowela ngifike ngifakaze komunye umuntu. Hawu, kwenza noma kanjani uma ungumpristi omkhulu fowethu kuyavutha enhlizweni yakho noma ngabe uzwa ukuthanda noma cha. Hamba ukwenza noma kanjani ngoba ufanele wenze umhlatshelo, into okulukhulu kuyenza. Hamba uyenze noma kanjani, ungubupristi bukamoya, abantu basebukhosini benika uNkulunkulu udumo ngoba uNkulunkulu uhlala kule nhliziyo. Manje uma ungokaSathane uzizwa nje uthe ukuba ngconywana kunaleso sigaba sabantu, manje uzokwazi kanjani ukuthi yikuphi okuyikho na? Uthathe ngemibhalo. Uma umuntu ezele kuNkulunkulu uyilikholwa lonke izwi likaNkulunkulu elilotshiwe futhi lithi mkhulu nje namhlanje njengoba wayelokhe njalo futhi akaguquki neze nguyena nje izolo lamuhla phakade. Uma ecalisa ngomoya ongcwele nomoya ongcwele ofanayo awunikeza ngosuku lwePentekoste futhi umenza ziphathe ngendlela efanayo futhi enze izinto ezifanayo. Umezela ngumoya kaNkulunkulu uMakhweshumi lesithupha uJesu wathi lezi zibonakaliso ziyakubalandela bakholwayo qiniso. Ngakho uthi ngiyikholwa bese lezi zibonakaliso zingalandeli khona-ke ungumsenzisi hayi ikholwa. Kulesigaba ezintathu zabantu ikholo umzenzisi nongakholwayo nalokho izigaba ezintathu kuphela sikhona inqaba yabazenzisi kule nqaba yamakholo angempela futhi kule nqaba yabangakholwayo kodwa uma uyikholala ngempela uJesu wathi lezi zibonakaliso zakubalandela abakholwayo ngegama lami bayakhipha odeveli bakhulume ngezilimi ezintsha uma bengake banyathela inyoka foyethu events wakungeke kwabayimaza Uma bebeke izandla zabo phezu kwabakhulayo bawusinde oh lokho nje kuqinisile njengoba izwi likaNkulunkulu liqinisile asinamsebenzi ukuthi singake sisuse noma yini kulokho Ibhayibheli lathi lowo oyosusa noma inezele kule lizwi naye uyosusa encwadini yokuphila kwakhe uNkulunkulu uphelele kakhulu ukuthi lonke izwi lifanele liphelele futhi lifanele lisuke kuGenesisi kuye esambulweni elifanayo lonke izwi wonke umyalelo kaNkulunkulu manje ungalenza lisho into ethize lapha futhi ulisonde ngapha ngalihlezi ngolusuku phansi kwesihlahla nomfowethu uCharli yendla lapho nomfowethu uWoody lapha sasizingela ezansi eKentucky sasizingela ngesibhamu futhi mina umfowethu uCharli nomfowethu uWoody babedubule ababekubonile ngalokho kutsha ebayadini cishe ngamashumi amahlanu babeshaya indawana cishe enkulu kangaka kuzungeza enkulu ngangengwejeje bathi lokho kulungile ngase ngiphumela lapho ngangikade ngibethela izipikilane emayadini engamashumi amahlanu ngase ngigeje isole ngwejeje ngase ngiyishaya phansi esihlathini ngathi lokho kulungile isiphambi sami sitshekile ngase ke ngikhathezeka usuku lonke ngokuhlo kulendelayo ngangena ngaphambi kwesikhathi ngadubula amabhokisi amagobolondo ngangisasishaye kancanyana uhafu weyintshi ngakwesokudla ngani ngangishaye ngwejeje khanda empeleni Ngakutshali nabo ngokuso kulendelayo wayesenhle lapho nezibhamu nje ziphuza nje zishaya izigogo cheche futhi mina ngihlezi emva kwesihlahla nje ngihlekihle izandla zami ngithi wo kwezetshali izibhanyini sami na ngabona amatshali kami ngaze ngaguqa phansi ngamadolo ami ngathi inkosi uNkulunkulu angazi ukuthi yini indaba kimi ungenzeleni ngaba ngencane insumpa ikhathazekile na kungani ngibe yilokhu na Buna labo bafo yenhla lapho bedubula izinto ejeje ngamakhulu amandla sebevele banenyova nyova ezikwejeje futhi mina nakho la ngikhona ngihlezi emva kwesihlahla ngidlihla izandla zami futhi ngibangele isiphambi sami sami asisi shayeli isipikilane emayadini ngamashumi amahlanu ngakhala ngahlala lapho eceleni kokhodo kwase kuthi ke umoya ongcwele ofika hayi ngephimbo kodwa ngesembulo wathi ngakwenza ngaleyo ndlela ngenhloso Ngalina ngeke ngathatha iphepheli lisho into ethize lapha njengoba ibandla lithi umoya ongcwele wawungo walelo qembu nje buva lapho ibandla lisho njalo nombhalo uthi othandayo ngeke ngakwenza lokho kushaye kokuhlosiwe Ngikwazi ukwenza ubukhalvini kholwa nje enkosini futhi unobuphepha kuphakade nobuaminiya ukuthi uma nje ngingathinti ngingaphathi nginganambithi ngingathanda ukukwenza kodwa ngeke ngikwenze ubuaminiya buphele kude kabi kubukhalvini futhi bobabili basephutheni ngifanele ngibone lapho bobabili banemibhalo kodwa kufanele kushaye kokuhlosiwe manje uma uNkulunkulu asho into eyodwa kuleli bhayibheli kufanele kushaye kokuhlosiwe kufanele kwenze yonke ringi kulelo bhayibheli izeqonde ngezantsi kuleyo senta yokunentshwayo lifanele likwenze ngoba liyizi kaNkulunkulu futhi ungonge naziphele futhi ake guquke Amen ngiyakuthanda lokho ngoba ke ungaphumula wenelisekile ngokupheleleyo ukuthi liyizi likaNkulunkulu liphakade futhi ngakho ke ngizama ukulitadisha emibhalweni ehlukene kulenza ngibone ukuthi lizothini
All right Satan was literally cast out of
Kulungile usathane wakhishwa ngempela ezulwini kuMikayeli ingelesi enkulu noNkulunkulu futhi waphosela emhlabeni ufika emhlabeni wangena enyokeni wadukisa uEva futhi manje ke ungene kosiliza nabesifazane kwethe njalo ngesikhathi seminyaka entweni efanayo waqale kuqandeni umbuso omkhulukazi omuhle yakwedlula owomunye umfo abe nguhulumeni phezu kwayo yonke usiyazi ihlelo lethu likhulu kuna wonke lili liyakwedlula amanye libezile bethi ngani sinabashumeli abangamakhulu amaningi enhlanganweni yethu sinamabandla amakhulu kuna wonke elikole edolobheni into eyodwa kuphela ebikezelayo ngu-S S-A-T-O-N kimi. Kunjalo. Lokho kusho udevil kimi. Uma uthola umuntu oyoqembuka futhi ahlele. Futhi aqembule ubuzalwane. Futhi bathi abazi ukuzihlanganisa ngalutho nebandla elincane. Ngaze ngimbone umuntu ophansi kakhulu kwamanje. Noma ngikaze ngimbone umuntu osesonweni kude kwamanje. Angikaze ngibone yedwa. Wesifazane wehle kakhulu nobesilisa wehle kakhulu. Engingeke ngaya kuye. Futhi ngimkhaxe usilisa. Futhi ngimkhiphe kulokho uma ngingakwenza. Ngikaze ngibabone abagimbiki abangcwele besikejane noma ngabe ufuna ukubabiza ngokuthini ukusipula izibande nokuxhuma nokumpopoloza umbe noma yini abangahle bayenze kodwa engingakuthola phakathi lapho futhi ngisipule izibande futhi ngixhume futhi ngimpopoloze nabo ukukhazimulisa uNkulunkulu kunjalo impela noma ungomnyama phuzo nsundu emhlophe noma angaba njani yebo mnumzane umoya ongcwele ufike levelini elilodwa ukuthi uhlangabezane nezidingakalo zikaNkulunkulu uma ube uzo uthole uzozange level likaNkulunkulu futhi hayi micabango engeyakho ngalo sathane uzama kulenze libe lezinga liphezulu into ethize banzi into ethize kuli sihlakaniphi ufanele ulahle phansi lowo mzindo futhi ukhole okushiwe yizwi ngakho amen. Manje nanga umunye ake sibone ukuthi uyini kulungile ngicela uchaze umfanekiso wezintombi ezishumi ngabe umkhristi uyona na. Manje umfanekiso wezintombi eziyisihlanu noma izintombi ezishumi kunjalo ngicela ningivelele izintombi eziyishumi itholakala kuMathewu amashumi amabili nanhlanu elokuqala izintombi ezishumi zaya kohlangabezo myeni manje qaphela nezinhlanu zazo zazihlakaniphile futhi zinamafuthi ezibanini zazo izinhlanu zazingahlakaniphile futhi zingenamafuthi ezibanini zazo. Ngisalele ukumemeza, memeza kuyafika, mbani nihlangabezo myeni, nalezo zazinamafuthi ezibanini zazo, zalungisa izibani zazo, umlilo wovutha, futhi zaphuma kuyihlangabezo myeni. Ezinye zizokuzothenga amafutha futhi zazitshela ukuba zihambe futhi zithole amafutha kulabo ababeyothengisa kwathi zisahamba umlobokazi uyafika nelezi zintombi ezihlakaniphile zangena nentombi elele yakhishwa. Lokhu kuzolimaza, kulimaze ngempela, kodwa nje ngifanele ngikusho, angizange ngibuze umbuzo, ngibophezelekile nje kuphela ngokuphendula. Manje lokhu kusendele kakhulu ekhaya mfowethu, kusendele kakhulu, ngize ngithembe ukuthi uyasiza esikhundleni sokulimaza. Ngokujwayelekile ufanele ulimaze njengomama wayevamise kusho uma engithathule wayethi ufanele kulimaze ngaphambi kokuba kukusize. Awu lokho kunjalo niyabo ngangingakuboni ngalo nkathi kodwa ngiyakubona manje. Bukani lonke ishumi lazo elaphumayo zaziyizintombi manje kwakunezintombi ezishumi ezaya kohlangabeza inkosi. Manje igama elithi intombi lisho ukuthi ongcwelisiwe ngabe noma ubani uyakwazi lokho na ongcwele omsulu. Ongcwelisiwe kwakuneshumi lazo ezaphumayo kuhlangabeza inkosi. Manje kumlani zazikade zilala emlindweni owokuqala wesibili umlindo wesithathu kwaqhubeka kwaze kwaba ngumlindo wesikhombisa kodwa lezi ngempela zaya kohlangabeza inkosi futhi kumlani lapho zihamba inkosi yafika leso ngokuyisikali sokufika kwenkosi. Hayi ukuthi ubani owayesemlindweni uJesu wakhuluma lapho khona ezinye zawa emlindweni wokuqala nezinye emlindweni wesibili nezinye kodwa ekufikeni kwenkosi zonke zavuka phansi kodwa kulolu daba kwakungumlindo wokugcina ngoba baphuma eziyishumi zazo ukuhlangabeza inkosi nezinhlanu zaphuma intuthu ezibanini zazo futhi azithathanga amafutha ezinhlanu zazinamafutha. Manje kumbulani mafuthi epepelini ayisifanekiso sani na? Ukhona ongasho na? Sike moyo ongcwele. Khona ke ungaba ngohlanzekile nomsula nongcwelisiwe ngaphandle kokuba nomoya ongcwele. Ukuhlanza yilokho manje ebhekisisane ngizothatha njengaleli bhodlela futhi lileli phandle lapho egcikeni lezinkukhu futhi lonke licele ukungcola ngiyalicosha lokho ngokulungisiswa ngizosisebenzisa lesi soni. Ngendlelandelayo ongiyenzayo uma ngizolisebenzisa ngizodingeka ngilihlanze bese ke uma ngilihlanza ngenzani kulona ngiyalingcwelisa igama ngcwelisa lenza lisho ukuhlanza into efanayo njengoba ungcwele. Ubungcwele, ubungcwele yigama lesiHebheru, ngcwelisa yigama lesiGreki. Igama ngcwelisa lisho ukuthi kuhlanzekile, kwase kubekwa eceleni kwenzela ukusetshenziswa. Kodwa manje-ke babusisiwe abanye abomele ukulunga ngokuba bayakusithiswa bese befakwa ekusetshenzisweni. Izitsha ethebelekelele ethestamente elidala i-altare lazingcwelise izitsha futhi zabekwa eceleni zenzele kusetshenziswa sezigcwalisiwe zase zisekusetshenzisweni. Manje ilapho nina abathendekayo amanazarini aligugu kanjalonjalo lashiya khona umaka nebo sonke sinedlulekelane na yagijimelani Pentecost yachezuka yase ilishiya ngoba ninqaba kuhambe kukhangeni kunjalo impela nabo kuyikho impela iyathare lokuqala engake ngaguqa kulo ngakukweliligugu iyathare lasenazarini elidala ezansi lapha nkulunkulu ababusise elihle lingcwele ibandla elihlanzekile kodwa nikwenza umthetho kakhulu ngangokuthi nihamba nithi ufanele wenze lokhu futhi ufanele wenze lokho ufanele wenze lokhu kodwa niqonde ukuthi ngumusa kankulunkulu futhi ubizwe ngokukhethwa ngusuyo othandayo noma ugijimayo kodwa ngunkulunkulu okhombisa isihawu nebo nkulunkulu wamisele ibandla phambili ngaphambi kokusekela kwezwe sinombuzo kulokho emizuzwanini lembalwa nebo wamisela ngaphambili ibandla ngaphambi kokusekela kwezwe ngeke uthathe umcabango wenezele ingalo yodwa emunweni wakho akekho ngeza kimi uma ubaba wami ngamtozi kuqala niyabo niyabo kwakungunkulunkulu owenza ukubiza unkulunkulu owenza ukudonsa unkulunkulu owahlela kahle ibandla manje uthi vuthi Branham lobo kubuCalvin uqobo cha bakusibo manje linda ngikhole ukuthi unkulunkulu wenyisela umuntu lapho beze ethi nje lapha ngizokuququla bese wonke lamaBaptist namaPresbyterian athi awu ngiyakhole ukuthi angena ngiwulahle unembeza wami akumangalisi awona lutho ongalulahla bathi awu kudansa kungilimazi ukuphuza uphuzo oluncane lokuzihlanganisa nomphakathi ngeke kwangilimaza ngoba kukho lutho phakathi lapho olulimazayo kusho amahlaka angcolile ngeke kwangikhathaza ngoba ngani na kukho lutho phakathi lapho olulimazayo kodwa ngikhonza inkosi ngoba ngicabanga ukuthi beyongithumele sokweni ukuba bengingayikhonzanga ngikhonza ngoba ngiyayithanda ngikhonza ngoba kukhona ukuthi ize phakathi kimi uma uphuma bese uthi sizo ngifanele ngiyeke ukwenza lokhu ngoba ibandla lami alikholele kukho idlala ingxenye yomzenzisi nje kunjalo kodwa uma ukwenza ngenxa yokuthi uyakuthanda futhi kungumnikelo kuNkulunkulu nento ethize enhlizeni yakho yenza uthando lukaNkulunkulu lube lukhulu kakhulu impela kunalezi zinto manje uzimqene ufanele kodwa uma ngingaphuzanga ngabhema ngampilomba ngathuka ngingezilutha bengisayo lokhu ngiyoye esokweni impela manje nonke amabandla akabhaphathizwa futhi ngaba legama lami kuzo zonke izincwadi futhi ngadlala ingxenye enhle futhi ngaphila impilo enhle ngoba umuntu engazala ngokusho angewubone ngisho nombuso kaNkulunkulu kunjalo manje lezi zintombi shumlazo zahamba kahle kwavimbela abantu abangamanazareni ngoba yilokhu ngoba amaphentekostali athatha ubufakazi bangempela obubonakalayo bukamoya ongcwele kungukukhuluma ngezilimi babayisa phansi yalitshare base bebenza basho into ethize noma yenye bayiphindaphinde baze bakhuluma ngezilimi langempela phentekostali iqiniso ngeke lazifaka kulokho udevelwene nqaba yezinto ebandleni lakho lamanazareni futhi niyabo futhi unayo yonke inqaba yezinto ebandleni lamaphentekostali kodwa amaqondane nompaphathizo kwamoya ongcwele lelo iqiniso impela banqabe ngibaziyo ngibezile abantu bekhuluma ngezilimi ngeke ngehlulela angithikilanga ukwehlulela ngizwe inqwaba yakho uzwa kala nje ngethusa likhencezayo namasimbali encincithayo kodwa ngiyazi ukuthi kukhona umoya ongcwele ngempela okhuluma ngezilimi futhi ngiyazi ukuthi kunjani yebo mnumzane kodwa babona abantu bengele bese bethi uThixo uNkulunkulu sengiyutholile awu manje-ke leyo yinto efanayo manje ningakubizi lokho ngephentekostali ngoba bagxuma phansi phezulu futhi bakhuluma ngezilimi futhi nibabonile phandle lapho nomunye omkamuntu noma nomunye umyeni womuntu wena uthi ngabe lo ngumoya ongcwele na nginamanazarini namemeza konke phansi futhi nenza into efanayo nathi nani nawo ngenkathi nimemeza niyabo ayikho nhlobo indlela ongakufakazisa ngayo kodwa ngempilo yakho oyiphilayo niyakubazi ngezithelo zabo kungaleyo ndlela-ke impilo yokumesaba uNkulunkulu noKristu yasebenza nawe iqinise izwi izibonakaliso nezimanga kulandela ngempilo yokumesaba uNkulunkulu leyo yinto yangempela manje ngabe nqaba izibonakaliso futhi hayi impilo ungayilingisa impilo ngaphandle kwezibonakaliso kodwa uma uzibona zombili zindawonye khona-ke yikho yilowo-ke manje bese kuthi ke khumbula lobukazi manje ngingahle ngikuqede lokhu uma nje ninesikhathi esimizuzu embalwa ngiqhubeke kukho bukani wesifazane uzosika ingubo kunesiqephu esibanzi sendwangu ake sisibize ngokuthi yini ukaliko igingamu noma enye into uhlobo luthile lwegama onalo ake sithi usilika futhi unephethini futhi usibuka uyasengama lesi siqephu sikhulu sendwangu manje kukuye ukuthi uyibekavi lephethini kunjalo na
She can choose it from any part of this goods and the whole goods.
Ngikhetha ukuthi noma yiyiphi ingxenye yalendwangu, nendwangu yonke ingcwelisiwe, ihlanzekile, niyabonga ukhetho. Ukhetho lukaNkulunkulu, ngakho ke wenzani na? NkulunkulunkuluNkulunkulu uthatha ngokhetho bese beka lephethini yomKristu, noma yikuphi lapha efuna khona endwangini. Bese ke yasiwa konke kwendwangu wesele, kungcwele nje njengoba le ngxenye ingcwele. Kodwa ngokukhetha uNkulunkulu, wenza ukukhetha kwakhe ngaphambi kokusekela kwezwe. Ngashongo yini uPawulu kwabasekorinto besishiyagalombili, ngiqonde kwabaseRoma besishiyagalombili ukuthi angasho yini umbumbi, lungasho yini ubumbo kumbumbi, ungenzelani kanje na? NkulunkulunkuLo angakwenza yini olungileyo abe akwazi ukusho kuEsawu noma uJakobe umfana engakazalwa noma wenza okulungile noma okungalungile ngamzondo uEsawu futhi ngamthanda uJakobe kungenxa yokuthi ngokwazi babili wayezokwazi ukuthi uEsawu wayeyini nokuthi uJakobe wayini uyakwazi ukumuntu ngaphambi kokusekela kweze wazi uma bungachaza igama lokuthi okungenasiphelo ngani igama elithi okungenasiphelo ngithi bekunamathani izimbuzane ezingamathani ayizigidigidikazi ezikhulezweni Loko bekungeke kuqale amathani izimbuzane ezingabathani ayizigidigidikazi eziyikhulezweni futhi ngayinye yazo zacwayize ngamehlo azo kazigidigidikazi eziyikhulu nezigidigidikazi kuthi akukho nayinye yazo ezike zacwayize ngamehlo azo kepha uNkulunkulu wakwazi ngaphambi kokusekela kwezwe lokho kungabi nasiphelo lokho yinto esahlelweni lokungabi nasiphelo yabo ungongeni nasiphelo ngakho ngaphambi kokusekela kwezwe wazi impela ukuthi wena uzokwenzani futhi wathi uMkhristu hhayi nje ukuba ye uma omunye umuntu awu uma nje kuzoyeka ukuncishana kwami futhi ngimlandele noma fana naloko akusikho lokho wayazi ukuthi ubani oyosindiswa ngakho wathi uMkhristu ukusindisa lokho akubona phambili ukuthi kuyosindiswa unjalo impela manje ibandla uqobo lwalo linokuphepha kuphakade uma usebandleni uphephe kanye nebandla kodwa uma uphuma ebandleni awuphephile yabo manje hlala ebandleni Ngena kanjani ebandleni na? Ngokujayela izandla, ukubhala igama lakho encwadini na? Ngamoya munye, thina sonke sababhaphathizwa sibe mzimba munye. Lelo yibandla kanjani na? Kumbhaphathizwa kamoya ngcwele sibekwe uphawu emzimbeni kaKristu. Kuze kube nini na? Kuze kube lusuku lokuhlanga kwenu. Ebesefesu besine, amashumi amathathu, ningamdabukisa umoya ngcwele, nibeke uphawu ngayo kuze kube lusuku lokuhlanga kwenu. Nisuke nabekwa uphawu kuze kube lusuku lokuhlanga kwenu. Manje, impela, impela, longu umoya ngcwele. Futhi manje, lelo bandla lwahlwithwa nensalela yenzalo yezifazane egcina imiyalo kaNkulunkulu. Futhi inokukholwa kuJesu Kristu, yabo, hayi umlobokazi, insalela yenzalo yowesifazane. Kwase kuthi Drago wakuyifa manje emlengeni wakhe ukulwa nensalela yenzalo kungakale nkathi ibandla labaprotestane phansi kobumbane lwamabandla. Kungumfanekiso kusesilo oselubunjwa manje. Futhi kuyaba khona ukuduba phezu kwawo wonke amabandla njengaleli. Njengoba singukuqoqo kukhulu kwentela khona lapha manje ibekiswano sizama ukusho ukuthi asisile ibandla futhi sinamalungelo omthetho sisekelo ukuba sisho ukuthi siyibandla inqobo nje uma umthetho sisekelo umi lapho akukho sichibiyelo kulokho khona ke sinamalungelo uqobo sinalo impela nje ilungelo njenganoma ubani okhokho bethu bamele lokho kodwa isikwenzileyo sephule yonke imithetho sisekelo yomthetho abangayephula futhi masinya ubumbane lwamabandla ngokuthi wonke amabandla namahlelo amenyelwe kulo devil ungenile futhi wenza ubuzwe yonke into emalungeni ebandla lendawo nokunye kunjalo izihlangano ezinkulu zamabandla nabezinga nomphakathi kanti ibandla elidalana liselokhu lisezansi kaleyo lizalwa ngokusho emfucufucwini njenganoma yikuphi kuzala kunjalo lisalokhu likhokha inani lisalokhu ledla futhi liphela liziphatha ngendlela efanayo abayenzayo ngenkathi kuqala bezalwa ngosuku lePentecost. Ihlobo olufanayo lwebandla ezansi lapho bayovalwa futhi bavalelwe ngaphandle kobumbane lwamabandla. Uyoba ngukuduba njengenyunyana noma ukuthize. Uyoba phakathi kokuthi uyangena noma uyophuma. UPaulus ile lukhona namhlanje futhi uPaulu kaNkulunkulu lungumoya ongcwele ubulonqaba kulo uPaulu silo noma ngabe ubani ubona umoya ongcwele ukuthi nifanele ukwembukela futhi ningakwenzi ngokuzenzekelayo nithethe uPaulu silo ngoba zimbili zigaba kufanele zibe khona. Wonke lowo owayengenalo uPaulu kaNkulunkulu wayene uPaulu silo ngakho ukwembukela uPaulu kaNkulunkulu kungukwamukela umoya ongcwele ubulonqaba kungukuba noPaulu silo nazo yonke into kunjalo impela. Manje umlobokazi wenyukela phezulu inselela yasala lapha futhi yiyo efika ekuvukeni kwesibili. Busisiwe futhi ungcwele nosabele ekuvukeni kokuqala. Okukuyena ukufa kwesibili akunamandla kunjalo. Kuvuka kwesibili kuyoba ngukuwahlulela kwesihlalo sobukhosi simhlophe. Bese ke kuba yibandla. Nazi yini? Watsho uPawulu. Niyaphakathi kwabangakholwayo nezazi imithetho kanjalo njalo kanti abangcwele bayokwahlulela umhlaba. Lezi zindaba zifanele zehlulelwe phambi kwabandla. Hayi phambi kwezimantshi ezingalungile kanjalo njalo. Kodwa izindaba zethu zifanele zibe phambi kwebandla. Lapho niyisana emthethweni. Nkulunkulu uyamdabukela umuntu oyothatha umKristu emyise emthethweni. Kunjalo. UPaul washo ngisho nokuthi bangalokothi bakwenze. Manje lo ngumlobokazi futhi nakho kuhamba intombi lele. Shiye emhlabeni. Intombi ehlakaniphile ihamba iyongena ezulwini namafuthi esibanini sayo. Uyazi besingachitha inqwaba isikhathi kulo. Kodwa ngine ngizoshoshisa ukuba ngiqede lokho.
Do Christian sin? Absolutely no.
AmaKristu ayona na? Lutho qobo. Akukho mbhalo lapho umKristu wona khona. Angeke wona. Ngiyazi kukhona ukucasuka kulokho. Awu, sizoya nje kuJohane ukuqala wesithathu futhi sibone ukuthi umbhalo uthini. UKristu akona.
Did you ever see a black white bird? Or a white black bird?
Sinake layibona emnyama inyoni emhlophe noma emhlophe inyoni emnyama na sinake layibona idakiwe indoda ekadakiwe na ngakhabo anigaze nisibole isono esingcwele futhi yikho into enjalo manje uma lokhu kuthola ukuthinta encane fakale nje ibhali sami eliningi niyazi futhi lizo liyokulapha kancanyana manje
how the scriptures is are absolutely infallible proofs of what we are speaking
manje imibhalo uqobo lwethu ubufakazi obungeni nathi phosiso balokho esikhuluma ngakho uJohane oqala esahluko sesithathu lezi lesishiyaga lolunye kulungile nalelani kulokho
he that committed sin is of the devil for the devil sin from
when they saw nengoku kaSathane ngokuba uSathane wona kwasekuqaleni ngendlela kaNkulunkulu yenziwa yabonakala ukuze ichithe imisebenzi kaSathane. Lelani, senimiko mumuna, yembathela majakete eni, zikhali zonke ngqi. Lelani, ngoba lokhu kuyethusa.
Whosoever is born of God does not commit sin. How's that?
Lo, ozelwe nguNkulunkulu akenzi isono. Ukanjani lokho na? Ngokuba imbewu yakhe kaNkulunkulu, ihlala kuye indoda, futhi akanakona ngokuba uzelwe nguNkulunkulu.
In this the children of God are made
ngalokhu kubonakala abantwana bakaNkulunkulu nabantwana bakaSathane lo ongenzi ukulunga ngasiyo kaNkulunkulu naye ongathandi umzalwane wakhe. Ngaba kanjani namahlelo futhi udwebe izivimbelo lezinto ezinjalo futhi uthi uzele nguNkulunkulu na? Ayikho into enjalo. Kungukubhuqa kukaSathane kunjalo kodwa umuntu ozele nguNkulunkulu akanakona akunakwenzeka kuye kuba ona.
Just let me take this crucifix just a minute. If it'll come off.
Bizisana ke ngithathe lesi siphambano sinesithombe sikaKristu mzuzu nje uma sizophuma lapha. Kwakungubani umnikelo wesono na uJesu Kristu? Singene kanjani kuKristu na? Ubani owasifela na? UKristu wafelani na izono zethu. Wathatha uJesu sami kunjalo na?
And then how do I get into him?
Bese kuthi ke ngingena kanjani kuye nanga moya munye thina sonke saphambathiza sibe emzimba munye futhi uma sikulo mzimba sisibekelwe igazi futhi sikhululekile kwahluleleni akanakona ngoba kunomhlatshelo wegazi ulalela yena emini nobusuku. Haleluya.
He can't sin.
akanakona akanasifiso sakona uma kwenza uma yenza kungalungile kaqondile kukwenza ebhayibheli lasho kuma eperu isahluko seshumi ngokuba uma sola ngamabomu yemva kokuba sesamukele ukwazi kweqiniso futhi uyiqiniso akusekho umhlatshelo ngesono edelela umthetho kamoze wafa phansi kofakazi ababili noma abathathu ufanele ukushaywa kangakanani kunalokho lowo nokho okufanele onyathele igazi likajesu kristu phansi kwezinyawo zakhe futhi wadelela igazi lesivumelane angcweliswa ngalo ngento engengcwele futhi wahlambalaza umsebenzi womusa ngamoya munye thina sonke sabhabhathizwa sibe emzimba munye futhi sikhululekile esonweni futhi asinakona kunokubuyisana okusilindeleyo futhi uma kusekhona isifiso enhliziyweni yakho sokuba wone awukaze ubhabhathizwe kulowo mzimba ngoba ufile nokuphila kwakho kufihliwe kukristu kunkulunkulu futhi ubekwe uphawu kungumoya ongcwele. Amakristu awoni yenza amaphutha kodwa awoni amen ingalesizathu engoni ngokuba awakane kona ngingaba kanjani ne uma ngehla ngidabule edolobheni lapha nemeyeti lapha ithi mnumzane Branham yazi ukuthi ubizelwa abagulayo kunokunqunyela ijubane ukunqunyela ijubane kuphakeme kunokho konke edolobheni ukuthi akube ngamamayela ngamashumi amathathu ngehora kodwa ngikunika imvumo ukuba ugijime amashumi ayisishiyagalolunye uma ufuna ngoba nginokukholwa ukuthi ngeke kwenze ngaphandle uma ubunokubizwa kuphuthumayo noma umuntu ofayo ngaleyo esiphihlili sengozi. Ngingizwa kunika imvume njengemeya edolobha ukuthi ngeqa noma yiziphi izibani zibomvu wenze noma yini ofuna kuyenza uqhubeke nje besingake size singibophe kanjani isikole sincane sishibhile phandle lapha ngenza mamayela ngamashumi amane endaweni yamamayela ngamashumi amathathu la singeke ngeke ngephula noma yini iphi imithetho yejibane kule edolobha ngoba ngani la ngingaphezu kwemithetho yejibane amen ngiyathemba niyakubona. Kuthi uma sifile noNkulunkulu akuvuma kuphenduka kwethu uvumile ubhabhathizo wethu ulivumile ikazi lendodana yakho uqobo kungukuthi ngokukholwa lipheciwe yakuvuma kwazi phakathi kwakhe futhi wayazi ukuthi ngiyakwenza futhi ungivumile kuKristu ngifile noKristu wafe endani yami ngenkathi ehlatshwa ngaphambi kokusekela kweze igama lami lafaka encwadini yakhe njengomKristu. Haleluya. UKristu wafa kufa kwami, uKristu ngumhlatshelo wami, futhi uKristu angeke esabalela Gibson, unginike uPaul kaMoya ongcwele njengofakazi ukuthi sengedlulile kufele ngakela kuphileni. Woo, lwenza lokho.
Then they that are born of God does not commit sin for he cannot sin. In the Old Testament, each year there was remembered a sin, but
manje ke lapha bazela kuNkulunkulu akasenzi sono ngokuba kanakona testamente lidala njalo kunyaka kwakukhona ukukhunjulwa kwesono kodwa uKristu ngomhlatshelo wodwa umphelelise kuze kube phakade khonzayo okhonzayo esehlanjululwe kanye amaHeberu eshumi okhonzayo esehlanjululwe kanye akasenavalo ngesono. Ngakho uthathela babahambi bagijima ebandleni futhi bagxube phansi phezulu futhi bamemeze futhi bakhuluma ngezilimi futhi benza njengomKristu impela nje futhi baphume begijima futhi ngonyaka ozayo bafanele babuye futhi ngevikelizayo abakaze bafikelele ndawo kwasekuqaleni nje.
For the Bible said that the Holy Spirit seals.
Bayalingisa kuphela ngokuba iBhayibheli lasho ukuthi umoya ngcwele sibeka uphawu kuKristu kuze kube lusuku lokuhlangwa kwethu. Haleluya. Lokho kungenza ngiphumule ngiqinisekile ngoba uNkulunkulu kuthembisile. Akuzekho sono, umbuzo wesono usixazululiwe. Yiga lesizathu sona sibukeka singcwele kakhulu kuKristu. Ingakho besifazane phandle lapha befakele izizikhindi bebukeka bengcwele kakhulu kuKristu. Ingakho inhlamba, ingakho inqwaba yezinto ezingcolile, ingakho kubhema, kubhuza, kugembula zonke lezi zinhlelo zingahlungiwe kuthelevishini. Yonke leyo nto ibukeka ingamanyala. Ngani nani ngabe mbuso ohlukile nizale mbusweni kaNkulunkulu futhi nabeka uphawu kumoya ongcwele kuze kubone usuku lokuhlanga kwenu. Ozele kuNkulunkulu akenzi sona ngokuba agana kona imbeko kaNkulunkulu kuye futhi agana kona inqobo nje uma lowo moyo ongcwele phakathi lapho ususa sonke isifiso sesona kuwe amen ungeke wona sisekho isifiso. Besingathatha isikhathi eside kulokho kodwa sisheshise asizi kuyiqeda ngesaba. Ngani amabandla abhaphathiza egameni likayise, indodana nomoya ongcwele futhi yamukele abashumayeli besifazane kuba bashumayele? Kungani enamandla amakhulu kangaka negunya na? Manje leyo yinto ebucayi. Manje ngiyazi ukuthi ngikhuluma kubantu abazokwehluka kulokhu, kodwa njengomkristu ngifanele ngikusho.
There is no scriptural authority in the Bible.
Akukho kunye langokombhalo ephepheleni lombhaphathizo wamanzi egameni likayise, indodana nomoya ongcwele. Wayengakaze abe khona noyedwa owake wabhaphathizwa egameni likayise, indodana nomoya ongcwele. Lo ngumkhuba wekatoliko owafundiswa ekhulwini iminyaka lesithupha. Ukufafaza kwakungakaze kube sephepheleni ukuba abantu bafafaze noma bathelwe, kodwa baculiswa. Uma nifuna ukukwazi lokho, nginakho kokubili isiGreki nesiHebheru kukho. Futhi ngosuku lwePentecost uPetru wafuna ukuthi umuntu ufanele aphenduke futhi abhaphathizwe egameni likaJesu Kristu kukukuthethelelwa kwesono sabo. Futhi uyise, indodana nomoya ongcwele akusilo igama. Uyise, indodana noma ngcwele, uMathewu wamashumi amabili nesishiyagalombili ishumi nesishiyagalolunye wathi, ngalokho hambani nifundise izizwe zonke nibhaphathize egameni, hhayi emagameni, egameni ubunye be, hhayi egameni likayise igama lendodana, igama likamoya ongcwele, kodwa egameni likayise, indodana nomoya ongcwele. Yise akusile igama, indodana akusile igama, moya ongcwele akusile igama, iziqu ezingezegama. Manje zinsukwini ziyishumi kamuva uPetru wathi, phendukani, lona lowo wabhaphathiza egameni leNkosi uJesu Kristu. Uyise, indodana nomoya ongcwele, niyawubona umqondo kamthathu emunye odlulele, niyabo bazama ukwenza onkulunkulu abathathu kulokho. Bekho kunkulu abathathu. Ngingathanda ukunifundela lokho esigrekini sasekuqaleni lapha. Indlela kuphela ababebhaphathiza ngayo egameni likaJesu kwakunebhayibheli lasho esigrekini sasekuqaleni, kwakungukubenza baqonde ukuthi wayengunkulunkulu. Uyise, indodana nomoya ongcwele yizikhundla zikankulunkulu oyedwa. Wayenguyise, wayeyindodana, ungumoya ongcwele, yizikhundla ezintathu zezimiselo zesikhathi ezintathu. Ubuyise ungudodana nezikhathi zesimiselo sikamoya ongcwele. Kodwa uyise, indodana nomoya ongcwele unegama elilodwa, iNkosi uJesu Kristu. Wonke umuntu kusukela ngalolo suku kuqhubeke wayebhaphathizwa egameni likaJesu Kristu, futhi bafumana abanye owayengabhaphathizwe egameni nhlobo nesiGreki sasekuqaleni sasho khona lapha futhi kokubili ngesiHebheru ukuthi mbhaphathizwe egameni likaJesu ungowokuthethelela kwezono, kokubili isiGreki nesiHebheru. Kuthethelela kusho ukuxolela, kusobala uma ngithethelela noma yini, kungukususa ukukuthethelela kususe. Kodwa kukho mbhalo ephepheleni, noPawulu umpostoli wedlula wayesefumana abanye abazalwane bamabhaptisti izenzo zeshumi nezishiyagalolunye. Babenesikhathi esikhulu, babememeza, babenokujabula okukhulu nezinto ezinkulu, futhi babeshumayela benokujabula ekamu. U-Akwila noPrisila esehlukweni seshumi nesishiyagalombili babevakashelela ababantu. U-Apolo babengamabhaptisti, noPawulu waya kubo esithi, nimamukele umoya ongcwele lokhu nakholwayo na? Base bethi, yasazi ukuba kukhona umoya ongcwele. Wathi, wabhaphathizwa kanjani na? Ngiyazi kwi-King James ukuthi kukuphi, kwelasekuqaleni kwathi kokunjani, kukuphi noma wabhaphathizwa kanjani na? Bathi, sibhaphathizwe yindoda efanayo yabhaphathiza uJesu, uJohane. UPawulu wathi, lokho ngeke kusasebenze, nifanele niphinde nibhaphathizwe. Futhi bathi ukuza lokhu babuyele emanzini futhi baphinde babhaphathize egameni likaJesu Kristu. UPawulu wabeka izandla zakhe phezu kwabo nomoya ongcwele wehlela phezu kwabo. Manje uma lokho, uma uyise, indodana nomoya ongcwele usho lapha, neNkosi uJesu Kristu isho lapha, ngeke ngakwazi ukushaya ukuhlosiwe kokubili. Kuzofanele kube yikho. manje kuMathewu amashumi amabili nesishiyagalombili ishumi lesishiyagalolunye leso isahluko sokugcina nevesi lokugcina kuMathewu uma ufunde indaba yothando futhi ithe uJohn noMary baphile ngokujabula njalo njalo kamuva ubani uJohn noMary na buyela ekuqaleni kwencwadi uthole ukuthi bangobani ubone ukuthi uJohn noMary wayengubani abaphile ngokujabula njalo njalo kamuva uma uJesu athi hambani nibhaphathise egameni likayise indodana umoya ongcwele futhi uyise akusilo igama indodana kusilo igama nomoya ongcwele kusilo igama manje ke wayekhuluma ngani na ubani uyise nomoya ongcwele na buyela emuva ekuqaleni kwayo bese ufunda ngezicaphenwa izizukulwane zikajesu isahluko sokuqala ivesi leshumi nesishiyagalombili manje kuzala kukajesu kristu kwaba kanje manje qaphelisani impela leso sixobo sizozibiza ngokuthi uyise lelipulpiti indodana lo umoya ongcwele manje ubani uyise kajesu kristu na ngunkulunkulu nonke niyakuvuma lokho na ngunkulunkulu nguyise kajesu kristu lowo ngunkulunkulu uyise yise lona ngunkulunkulu indodana lowo ngunkulunkulu umoya ongcwele manje ukuzala kuka Jesu Kristu kanje uMathewu oqala ishumi nesishiyagalombili unina oganile uMaria yesemisela uJosefa bengakahlakali wafunyanwa ekhuleliswe bengicabanga ukuthi uNkulunkulu wayenguyise bengicabanga ukuthi wathi uNkulunkulu wathi wayengubaba wakhe manje ke uNkulunkulu nomoya ongcwele bangaba kanjani bobabili ngubaba wakhe uma bengabantu ababili abehlukene abantu ababili abehlukene ubuntu babantu noma yiyiphi indlela ufuna ukukubeka ngayo na bazofanele babe kumuntu uqobo lwakhe kungenjalo wayelo baba ababili bakamoya Lalo kuka Jesu Kristu kwaba kanje lapho unini uMaria semisele uJosefa engakahlangani wafunyana ekhuleliswe hayi uNkulunkulu uyise kodwa umoya ongcwele futhi lokhu konke kwenzeka ukuze kugcwaliseke njengokwakhulunywa yinkosi ngomprofeti ukuthi bheka intombi iyakukhulelwa futhi izale umntwana yabo baya kuyiqamba igama lokuthi uImmanuel kungukuthi ngokuhunyushwa uNkulunkulu nathi ngegama lakhe laqanjwe ngokuthini na uJesu kulukile uyise nentana umoya ongcwele manje uyise nomoya ongcwele ngumoya qobo lwawo yini umoya na ngumoya kaNkulunkulu Ngenkathi kuba khona weza impaphathisweni kaJesu wayese hlala kuye lo uyindodana yami ethandekayo ngithokozile ukuhlala kuye wehla wase hlala kuJesu nalokho kwamenza uImmanuel emhlabeni ngakho kwakungubani igama likayise indodana nomoya ongcwele na impela kokuyile ngakho uPetro wayele sabule sifanayo manje sinokubona kwethu kuqeqeshwe phakathi sishaya esenta yokunenjwayo ake sibone ukuthi abafundi balusebenzisa yini lelo hlobo lokudubula njalo uma behlangana ndawonye njalo uma umpapathizo uphathwe babefanele bapapathizwe egameni likaJesu Kristu ngokuba wathi alikho linye igama elinikiwe phansi kwezulu phakathi kwabantu enifanele nisindiswe ngalo kungumqondo wamanga kadevele futhi akukho mbhalo nhlobo wokunjalo kunjalo futhi manje ke themba ukuthi lokho kulimazange kodwa kuyiqiniso yebo kuyiqiniso mfowethu ngeke wenze lokho ngeke washaye uyise indodana umoya ongcwele endaweni yodwa noJesu kwenye kube kungekho umuntu owake papathise egameni likayise indodana umoya ongcwele wonke umuntu ebebelile wapapathizwa egameni likaJesu nalabo owayengapapathiziwe ngaleyo ndlela wathi ngaka eze futhi aphinde apapathizwe futhi ngaphambi kokuba baze ngisho batshole umoya ongcwele ungahle wenze sengathi balinqaba yamandla ufanele ulandele Yesu lika nkulunkulu elingenazi phela kunjalo impela kulungile uyise indodana nomoya ongcwele kuyiphutha manje ngabashibeli besifazane noma ubani uyazi ukuthi lokho kuyiphutha uma ungazi ngaphezulu kwalokho bengifisa sengathi ngabe benginesikhathi kufunda lokho esigcekini lapha ukuthi kwathini kwathi uma besifazane benu befuna ukwazi utho mababuze emadodeni abo ngoba kungamahloni nehlazo kuba usifazane ngisho ukuba akhulume ebandleni isigreki sisho lokho ngiqonde isiHebheru njengoba usho njalo nomthetho mabathule nakho konke ukuthobeka kumeluzi yabo Ngokuba kuyisono nehlazo kuba isifazane ekhuluma ebandleni he noma ubani ubefanele akwazi lokho futhi manje ukungukuthi yonke indlela empalweni noTimotheu nemibhalo ehlukene nginawo ubhalo ephansi lapha yiqiniso kulungile manje pho kungani babe namandla na wena uthi ukwenzelani lokho na buka mfowethu ake ngikubuze noma dadewethu noma ngabe ubani obuza lo mbuzo buka ngike ngabona enye imihlangano enamandla kakhulu phakathi kwabakamohamed bememeza begxuma bathathe umese babhoboze ngawo ngqoye inhliziyo kanje bese bethela amanzi kuyo ngemuva bahambe emlilweni ngezinyawo zingafakwe lutho yonke enye into kanjalo balale emipeteni wameva insimbi futhi bathathe inkemba futhi bayiphisele emlingeni wabo futhi bayigijimise bayishaye yehle kanjalo ungayithatha wena uqobo uyihoshe futhi inegazi kuyo nayo yonke enye into ungakhulumi ngalezo zinto yabo lelo akusile qiniso lokho akuqinisekisi lutho yabo ujesu wathi ake ngifune imibhalo nginayo ibhale yakhishelwa lapha mathewu 7:22-23 abaningi baya kuze kimi ngalolo suku akusibo bonke abathi nkosi nkosi abaya kungena embusweni kodwa yilaba abenza intando kababa wami osezulwini abaya kungena ukuba abaningi baya kuze kimi ngalolo suku futhi bathi nkosi angishumayelanga yini ngegama lakho ngikhiphanga yini odebele futhi kaprofeta futhi ngenza zonke lezi ezinye izinto iyakuthi sukani kimi nina benzi bokubi angizange ngisho nginazi yabo ngakho yabo iqiniso lingafika ngendlela eyodwa mfowethu manje angisho ukuthi abantu ababhaphathiza abantu egameni likajesu kristu wonke uyesihogweni angikusho lokho unkulunkulu ungumahluleli makube nguye wenza noma yini afisa kuyenza kodwa akukho mibhalo yangokomthetho ebhayibhelini yokuba noma yimuphi umuntu ebhaphathiza egameni likayise ngendodana nomoya ongcwele uPawulu wayala wonke umuntu owayebhaphathizwe noma ngayiphi enye indlela kunasegameni likajesu ukuba eze futhi aphinde abhaphathizwe futhi egameni likajesu futhi wathi uma ingelosi evela ezulwini ifika futhi yashumayela noma yiyiphi enye imfundiso ngoba sikalathiya bokuqala esishiyagalombili mayibe ngeqalekisiweyo uPawulu wathi njengoba sengishilo ngaphambili ngisaphinde futhi uma ingelosi evela ezulwini ibingashumayela noma yini enye kini mayibe ngeqalekisiweyo manje lokho ngeke wenze into enenjwayo ishaywe lapha nento enenjwayo ishaywe lapho uyise indodana nomoya ongcwele uthi mabahambe bakahle negama likajesu lokho makuhambe futhi uthi bakahle kuzofanele kube nento ethize ezoshaya kahle unkulunkulu akasuye wesiyaluyalo kuthihambisa lokho ebhayibhelini nomaphi lapho ufuna khona futhi uzotshela ukuthi ngubhaphathizwa amanga bese-ke ubuyela emlandwini naphansi ekhulwini iminyaka lesithupha ngenkathi u-Octopus omkhulu ngikholwa ukuthi kwakunguye owabhaphathiza noma omunye we ngeke ngathi kwakungu-Octopus ngiyakhohlwa ukuthi wayekubani igama lakhe owabhaphathiza uma ufuna ukukuthola kwi-Anti-19 Fathers ngaphambi komhlangano we-Anti-19 325 AD uJesu azalwa babesalokhu bebhaphathiza egameni lenkosi uJesu futhi ngenkathi ibandla likadelika lingena embusweni bacosha igama likayize endodana nanomoya ongcwele akukaze nakanye kusukela kulelo muva kwake kwaba khona noma ubani owake wabhaphathiza egameni likayize endodana nanomoya ongcwele kungumkhuba wekatolika Luther waphuma inqaba yawo Wesley waletha wonke oseleyo futhi sisaya kuwo nekhathaka ezima labakatolika ukubizwa ngokholo lawo baba bethu ngikholwa ukuthi yiyo ekhasini lekhulu namashumi amane nane ngikholwa ukuthi yilo wathi athi ngabe noma yimapha amaprotestani ayosindisa na athi mhlawumbe amanye awo azisho ukuthi aphila ngebhayibheli kodwa asalokho ethatha ukufundisa kwekatolika athi ibhayibheli amanye amakatolika babathiza egameni likayise egameni lenkosi uJesu Kristu kodwa sithatha isizotha kulokho futhi sisifaka kuyise indodana umoya ongcwele namaprotestani ayakuvuma athi mhlawumbe amanye awo ayosindiswa hhayi ngokuthi angeke kulungile ngabe likhona yini elinye izwe ngaphezu kwelilodwa na yebo kukhona amazwe amazwe amaheberu isahluko sokuqala ivesi lesibili amaheberu isahluko seshumi nanye nevesi lesithathu kukhona amazwe amazwe unkulunkulu wadala amazwe 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 ngabe likhona yini elinye izulu ngaphezu kwelilodwa na yebo ngabo kokuqala ngoba sikhona into besibili 12:3 uPawulu wathi wayemazi umuntu owahlithelwa kwelesithathu izulu nangale esambulweni kanjalo njalo kukhona kungaphezu kwalokho ngizodingeka ngisheshise ngoba khona manje sesedlule isikhathi sami sokuba ngivale kungalunga uma nje ngizofunda esele yalena futhi nje kulungile ngiPawulu na ngabe ingane kuKristu iyonyukela ohlithweni na qobo uma ingane izelwe ngokusha ngolendaba ukuthi ncane kanjani iyokwenyuka noma kanjani niyabo kungani uKristu afanele abonakale kimi lapho ngase ngizothatha amasakramente na? Awu, akungabazeki inhliziyo yakho yayisekuvumelaneni nje futhi wawukhuphukela ngobungcwele kuNkulunkulu ukuba ukwenze futhi yingakho abonakala kuwe. Yabo, leso bekungaba yisizathu kuphela engisaziyo. Bengingeke ngasho okungaphezu kwalokho oku. Ake sibone, uma sasindiswa ngaphambi kokuseke asifuni kuma lapha, siyafuna na. Uma sasindiswa ngaphambi kokusekela kwezwe, sasikhona na. Yebo mnumzane. Isambulo ishumi nantathu isishiya kugalombili sasho ukuthi wasindiswa negama lakho lafakwa encwadini yokuphila yondlu ngaphambi kokuba izwe lize lidalwe. Nakabase-Efesu bokuqala isinene lesihlanu, ake ngikufunde nje lokho akuze ukuthatha kodwa nje umzuzu futhi nje ukuze nibone ukuthi angikucaphuni nje kulungile silapha asikufunde lokho. Makabonge uNkulunkulu neyise kwabaseFeso isahloko sokuqala verse 3. Makabonge uNkulunkulu neyise wenkosi yethu Jesu Kristu osibusisile ngezibusiso zonke zokomoya ezindaweni zasezulwini kuKristu Jesu. Njengalokho lalelani, njengalokho asikhethela kuye ngothando ngaphambi kokusekela kwezwe ukuba sibe ngcwele singabi nakusola phambi kwakhe, njengalokho uKristu wasifela kusobala. Wasimisele ngaphambili ukuba sibe ngabantwana kuye ngoJesu Kristu njengalokho ngentando enhle yakhe uqobo. Manje encwadini lesambulo nginakho lokho lapha, ake ngikuthole masinyane impela ukuze nibone ukuthi angizange nje ngikucaphune. Ngifuna ukukucaphuna isambulo seshumi nantathu isishiyagalombili. Lalelani lokhu masinyane nje. Bayakukhuleka kuso bonke abakhileyo emhlabeni, abamagama abo emhlabeni, abamagama abo engalotshanga encwadini yokuphila iwundlu elihlatshiweyo ngaphambi kokusekela kwezwe. Kwakungaleso sikhathi-ke kulungile. Sasiyimimoya yini ngaleyo nkathi na? Abo, sasingelutho ngisho ngaleyo nkathi, kodwa emqondweni kaNkulunkulu sasikhona futhi wakukhuluma futhi kwaba yinto ephathekayo. UJesu wahlatshwa ngaphambi bangakwaziyo ukuthi iBhayibheli lifundisa ukuthi uJesu Kristu wayeyiwundlu elahlatshwa ngaphambi kokusekela kwezwe. Ngani na? UNkulunkulu wakukhuluma futhi ngenkathi ekukhuluma kwakufana nje nokuthi sekuphelile. Futhi ngenkathi ebona mina wakubona wena ngaphambi kokusekela kwezwe, sasisengukulinganiswa kuphela emqondweni wakhe. Kwase kuthi sesifika ezweni sasiyikho kokubili wesilisa lesifazane. Isilisa nesifazane wehlukanisa umoya wobufazane emoyeni wowesilisa, wase yenza wesifazane kuwo wayeseshiya umoya wobulisa kwesifazane. Uma ubona isifazane eziphathisa okwesilisa kukhona kungalungile. Ubona isilisa eziphathisa okwesitabane njengowesifazane ukhona kungalungile. Wase-ke ethatha ohlangothini lowesilisa ubambo wayesenza umsizi kuye futhi bobabili bamunye. Kodwa ngaphambi kokusekela kwezwe amagama ethu ngenkathi iwundlu lihlatshwa amagama ethu wabekwa encwadini, ngenkathi emqondweni kaNkulunkulu esibona ngaphambili futhi wasimisela ngaphambili ngokwazi phambili kwakhe ngaphambi kokusekela kwezwe. Wo mfowethu, uma lokho kungelenze ibandla lisukume futhi ligijime ezikhaleni zezihlala na? Icabangeni nini elizela kabusha ngaphambi kokusekela kwezwe? UNkulunkulu wabeka igama lakhe encwadini yokuphila yewundlu. UKristu wafa futhi wathumela umoya ongcwele lapha ukukubizela ukuphilela kuphakade. Usukwamukele, wakubeka uphawu, wena lapho kuze kube lusuku lokuhlanga kwakho. Haleluya! Ukhuluma ngokubambelela kunjalo. Ngabe ngiyabambelela kungukuthi ngabe wabambelela? Akusikho ukuthi ngenzeni kuyilokho akwenzayo. Akusikho ngiyeke kuphema, ngiyeke kukamabanga, ngiyeke ukweba. Wafela mina futhi wakhipha umoya wami kimi, wayesengiphendulele kubeni isidalo esisha. Manje umbuzo olandelayo khona ngezansi ukuthi masinya manje ukuze siwuthole mehluko muni phakathi komzimba, umphefumulo nomoya na? Umzimba oyinyama oyibukayo efanele ibole yazalwa ngokwesifiso socansi sikababa nomama, ufanele ibole ayilungile. Ngakho-ke ukuzalwa kusha ekuvukeni lapho usulethwa futhi emzimbeni omusha uyoba ngamandla kaNkulunkulu adalayo ayokhuluma njengoba enza ku-Adamu futhi wena uyovuka. Ujobe wathi ngizoba lesifiso uzokhuluma futhi mina ngimpendule niyabo manje umzimba yilokho okubukayo umoya yilokho okukulawulayo umphefumulo wakho ungumongo walowo moya noma imvelo yalowo moya umphefumulo wonayo lowo mphefumulo uyakufa uzalo emhlabeni nomphefumulo ogcwele isono lokho ngokuthi imvelo yomoya wakho igcwele isono ulangazelele izinto zezwe khona ke umoya ongcwele uyehla futhi ukubhaphathize futhi ugoqule imvelo lawo moya kodake imvelo esisele kuwe ingeyasezulwini konake usho ukuthi ungumhambi nomfakazi konake uzala phezulu uvela phezulu ilunge likhethiwe lasezulwini izidalo sisho kuKristu Jesu nomzimba ofanayo nomoya ofanayo kuphela kuguquliwe futhi uyiye noma imvelo yakho yalawo moya uguquliwe isuka ekungalungini iye kulungeni lawo ngumphefumulo omzimba nomoya.
Can any man do the work?
For which you pray, Gabe no my mumbu muntu, and I hear the misabens got Christ to Gapanja, Engu Christina, Cabo, Manja, when now, Shoguti, Mundesha de Gayoguti, Agengi, Kufun, the Lock of Wood. Gabe no my mumbu muntu, and I hear the misabens got Christ to Gapanja, Uma, Wangu Christina, Ilocog, Gapanja, Uma, Wangu Christina, in bed, I guess he tattooed to Anangwele, Umzuje, which Anangwele is at Logo, say Shumi, Nane. Futhi ngifuna wena ubuke lokho manje uma ungakubamba ngokusheshsha kakhulu ukuze uJohane ngcwele 14 12 ngikhole ukuthi nguye sizokutshela ngokusheshsha kakhulu futhi sibheke ukuthi uJesu wathini ngalokhu kulungile ngiqinisile ngithi kini lowo noma ngabe ubani okholwa yimi imisebenzi engiyenzayo nayo yakuyenza noma imuphi umuntu uma umuntu uqobo lwakhe ngeke aba uKristu kodwa imisebenzi kaKristu izolandela lonke ikhona niyabo uyakwenza imisebenzi kaKristu kunoma yimuphi umuntu okholwa yimi imisebenzi engiyenzayo naye uyakuyenza hayi ukuthi ngiyakuyenza uyakuyenza yena uyakuyenza hayi ukuthi ngi kodwa ukholwa yimi futhi wavuma ukholo lwakhe kimi futhi wafa kuye futhi umoya wami uhlala kuye futhi uba yingxenye yami manje lokho kumenza uKristu kumenza ingxenye kaKristu nalo lonke ibandla kulungile akasuye uKristu ngoba lokho kuyoba ubuphiki uKristu niyabo uyobe esuse kuKristu kodwa angakwazi enze imisebenzi kaKristu noma yilipi ikholo kulungile siyazi ukuthi umoya ongcwele obusisiwe awunikezwa ukuphindaphinda ngeze ekwendlaleni imibhalo engcwele ngakho ngicela ungitshele ukuthi kungani igama elithi moya ongcwele lisetshenziswa ngezinye izikhathi futhi igama elithi moya ongcwele uqobo liyasetshenziswa ngezinye izikhathi ngiyazi ukuthi kunesizathu esizwakalayo mayelana isizathu salokhu futhi ngingathanda ukwazi ukuthi kungani igama elifanayo nje umoya nomoya uqobo yinto efanayo khona kanye umoya uqobo noma umoya akule ndaba ayafana nje okufanayo nje kulungile manje sesifinyelela phansi ngqo ngasemsukeni manje iyini leyo nsika yomlile nawe na lowo ngumuhle uKristu umoya ongcwele ayikho nami kuphela inawe ivele yabonakala lapho yabe iBhayibheli lifundisa ukuthi abantu bakaIsrayeli bakhishwe eGibhithe kwenzekani na kwakukhona insika yomlile yabalandela kwakungesibona abantu bakaIsrayeli abenza isimangaliso kwakuyinsika yomlilo eyayibalandela ngabe kunjalo na bangaka abazi lokho ukuthi kwakuyingelosi yesivumelwano izimcabango na ngale kusobala siyazi ukuthi kwakuyingelosi yesivumelwano kulungile lowo kwakunguKristu uMose wayebheka ingcebo kaKristu ingcebo enkulu kunalokho ingcebo yesiGibhithe ngabe kunjalo na kulungile khona ke lowo kwakunguKristu izimcabango inkanyezi yokusa uAlpha uOmega wafika emhlabeni wabonwa isikhathi eziningi futhi kulokho esingakubiza ngiyaqigela umzimba moya lokho kwakusemuva eTestamenteni lasekuqaleni lapho babona lokho esimweni sobuntu kodwa wenziwe inyama futhi wakha phakathi kwethu nokugcwala kukaNkulunkulu wahlala kuye kulungile. Kona ke wathi sikashana futhi izwe lingabe lisekibona kodwa nokho niyo ngibona ngoba ngiyoba nani kunjalo na kuze kube sekuphileni kwezwe ngivela ku ini na uNkulunkulu ngiya kuNkulunkulu ngabe kunjalo na kona ke wavela ini insike yomlilo ngabe kunjalo na kona ke wabuyela ini insikeni yomlilo Ngathi uPaulu wayesendleleni yakhe ehlele eDamaseko leyo tsike emlilo yahlangana naye yamshaya waphutheka ngabe kunjalo na futhi wathi Sawule Sawule ngihluphelani na Wathi Nkosi uma uqaphela lowo sonhlamvukazi uN usho Elohim Nkosi ungubani na wathi nginguJesu tsike emlilo Futhi nangu lapha ezinsukwini zokugcina ngaphambi nje kokubonakala kwakhe kubonakalayo ethumela umoya wakhe ubusa kakhulu futhi uphatheka kakhulu kuze kuba sebethathe isithombe sawo nanku uza ungele badleni ngakwenza khona manje ngosizo luka moya ongcwele ngeke kuba yimfihlo enhliziyweni yakho kodwa lokho ongwakwembula iBhayibheli lathi amaHebheru sathi wasethini ukuthi izwi likaNkulunkulu uJesu yize ekuqaleni wayekhona ulizwi ulizwi wayenoNkulunkulu ulizwi waba inyama futhi wakha phakathi kwethu ngabe kunjalo na futhi izwi libukhali kunanoma yiphi inkemba esika nhlokothi zombili ye libukhali futhi linamandla kunenkemba esika nhlokothi zombili lehlaba lehlukanise ithambo emkantsheni wethambo noma ehlukanise wemicabango yenhliziyo Nakho ke akusimi akusiwe nguye Yiyo leyo ntike yomlilo elandelayo ngumoya ongcwele inkosi esizulwini izimcabango uJesu Kristu uAlfa Omega wayekhona okhona futhi oyakuzwa Impande yonenzalo kaDavid kanyeze kusa ukwinguye uyise indodana umoya ongcwele umeluleke inkosi enokuthula uNkulunkulu onamandla ubaba ongwena phakade omangalisayo lowo nguye ubungeke wathola iziqu ezanele zokumusho igama lakhe uzoshishisa kuloko lokho yilokho kukhulu futhi Brenan ungakuchaza ukucabangela kwakho ukuthi uEva wakhulelwa uKhayini kaDeveli na angezange ngikusho lokho ngathi uEva wakhulelwa uKhayini wenyoke nobuqili uGenesisi wesine eloqala ukulanda ngokucacile ukuthi uAdamu wamazi umkakhe uEva wayesekhulela wayesezala uKhayini wayesethi ngitholile indoda kuNkulunkulu uqobo konke ukuphila kufanele kuvele kuNkulunkulu uJohn Dillinger uvele kuNkulunkulu uAdolf Hitler uvele kuNkulunkulu wonke uGeorge Whitefield uvela kuNkulunkulu futhi kanjalo noBob Ingersoll wonke umuntu uvele kuNkulunkulu kodwa engakusho lokho futhi ngifuna omunye nje akunikize niyabo iBhayibheli lathi wayezobeka kuGenesisi wesithathu sishiya kalombili ngenkathi umbuzo ubuza ngenkathi uEva wayekade kukhona okwakwenzekile kuye wadibana nenyoka manje inyoka yayingesiyo inyoka ehuquzelayo yayiyisilwane esinobuqili kunazo zonke endle Ngokungekho lutho namhlanje sayenze igcinga ithambo lesilwane sithile lixhumanisa umuntu nekawu ndawonye esondele kulezo zonke abanayo imfene enkulu ishimpanzi balithola ithambo abasoze ngoba inyoka yisambulo sivela kuNkulunkulu bese sale inyoka yayiyi njengomuntu wasendule ntulu imilando engakabhalwa into eseceleni kuNkulunkulu noma eseceleni komuntu futhi leyo nto kuphela ukuba noma yisiphi silwane kwakwenzekile sa ane wayezongena kuzo inzalo yayingeke ixubane nowesifazane ngeke waxuba inzalo yomuntu nanoma yilubu hlobo lwenzalo yesilwane ngeke kuxubane kodwa lesi silwane esiyoxubanisa inzalo ngokuphelele sisaphela uNkulunkulu wasiphendula saba inyoka ehuquzelayo
but remember when said why did you hide Why did you cover yourself?
Kodwa yakubulani ngekathi wathi ucasheleni na uzimbozeleni ngamahlamvu omkhiwani na base baqala ukubalekela icala njengoba umbutho unjalo awuAdamu wathi yosifazane onginika yena ungiyengile ukuba ngithathe okwesithelo lesifazane wathi inyoka ingikhohlisile manje kusho ukuthini ukuthi ikhohlisa na usifazane ingikhohlisile
And God said, I'll put enmity between your seed and the serpent's seed.
NguNkulunkulu wathi ngiza kubeka ubuthe phakathi kwenzalo yakho lenzalo yenyoka inzalo inyoka yayinenzalo yangempela futhi fika ngoKhayini. ngokhayile kufika konke ukukhalipha abantu abafundile kwehlela kuzamcolo wasendulo futhi yeva kwalokho kufika u-Abela owabulawa noSethi wavuka endaweni yakhe okumele kufa ukubelwa nokuvuka kukaJesu futhi kusukela kuye kufika abantu abathebile abelusi bezimvu kanjalo njalo kodwa abantu abesaba uNkulunkulu noJesu wathi abantwana balelizwe bahlakaniphe kakhulu bakhaliphe kakhulu kunabantwana bombuzo kunjalo.
We can't compare with them. Don't try to put yourself out there. Yeah, that's
the nabo. Ungazama ukuzibeka phezulu njengabo. Zithobe phambi kaNkulunkulu, ungafisi ukukhalipa nokuhlakanipa. Fisa nje ukwazi uJesu bese uyeka kanjalo ngoba lapho kulele inzalo enyoka namhlanje. Labantu bayazikhayiza ngoba osasayenze namatoti akhaliphile nafundile nezifundiswa izinkulukazi zingeza amabandla abo. Ngingaqoka kuba nentoti emazile ngempela uNkulunkulu uma ibingabazi o-ABC ukuba ibe ngeyebandla lami kunjalo. Inqobo nje uma iyinzalo kaKristu. Inzalo yesifazane, inzalo yesifazane eyayinguKristu, Maria wazalo uKristu, nenzalo yenyoka eyabe ingukhayili yehlela kuJuda Iskariote. Kwakukhona bobabili uJesu noJuda bengene khona phakathi lapho, uNkulunkulu noDevil. Esiphambaneni saseKalvari kwakule bantu abane befa, kwakukhona isela ngapha nangapha kukaJesu noJuda waziphanyeka esihlahleni somthombe okuyisiphambano kalekisiwe lengemthini. Kwakukhona isela elilodwa lathi uma uyintethela kaNkulunkulu sehlise, elinye lathi Nkosi senza ngokufanele sithole kujeziswa, wena wenzanga lutho, ungikhumbule uma usifika embusweni wakho. UJesu wathi namuhla uzakuba nami eparadisi. Ukhona yi uJesu umshumayeli wevangeli, shumayele siphambaneni. Ukhona uSathane buyela isokweni, ihamba nenzalo yenyoka ongakholwayo. Ukhona uNkulunkulu buyela ezulwini, ihamba nesono esiphendukile, inzalo yesifazane impela. Ngokuziya inzalo kaDevil kwakuyinzalo yenyoka, nenyoka yayinenzalo, iBhayibheli lathi yayinenzalo, futhi isekhona namhlanje inzalo yenyoka kakhulu. Ngangokuthi manje ungangibuza omunye umbuzo kulokho, ukuba nje besinesikhathi ngenawo wonke amazwe akho. Ne, ungasize yini uchaze ukuthi kusho ukuthini ngokuthi akoni uJohane wokuqala isihlanu ishumi nesishiyagalombili na? Yesi, kukho ngqo. Ngikholwa ukuthi lapha mhlawumbe nginakho ngaphenya kukho impela ngqo, mhlawumbe iNkosi bifuna ngikufunde. Kulungile, uJohane wokuqala siyazi ukuthi lona lo wazelwe nguNkulunkulu akoni impela, kukhange isanda kudlula nje kulokho, akanakona uzalwa nguNkulunkulu akoni, akanakona imbewu ihlala kuye. Omunye mbhalo ungasokhombe kuwo ukuya lapha ungaba kwabaseRoma besine isishiyagalombili, isine nelesihlanu kuya kwelesishiyagalombili, lapho uNkulunkulu wakhuluma uDavide njalo iminyaka eyadlula. Ubusisiwe umuntu uNkulunkulu ongayiki umbalela isono, nebo futhi isizathu akoni. Manje sisenomunye bese ke yilokho kuphela, mathe ake sibone. Futhi Bill, yini umehluko phakathi kokuhlobonga nokuphinga? Matthew weshumi nesishiyagalolunye, isishiyagalolunye na? UJesu wathi kuMathewu ishumi nesishiyagalolunye, isishiyagalolunye yilowo nalowo olahla umkakhe agane ngomunye kungenganxa yokuhlobonga uya pinga. Mehluko phakathi kokuhlobonga nokuphinga igama belingasebenza ngxazombili. Kodwa ukukwenza kocaca ayikhuluma ngakho lapho ukuthi owesifazane ongakanile angephinge ngoba akanandoda aphinga kuyo, kungukungcola kuye. Uzofanele akuhlambulule lokho endodeni yakhe ngaphambi kokuba bakanane uma ekwenzile lokho. Uma engakuhlambulukanga futhi indoda yakhe ikuthole kamuva, inelungelo lokumlahla ngoba uthathe isifungo samanga. Ngokuba iBhayibheli lathi makube kuhle noma kusho inkambiso, makwazeke kahle kini ngilakho kwelami, uma noma yiziphi izithandani zihlanganiswa ngenye indlela kunaleyo izwi likaNkulunkulu ayivumelayo, umshado wabo awukho ngokomthetho. Ngizodinga futhi ngizoniyala nobabili njengoba ngempela nizophendula ngosuku lokwahlulelwa, lapho izimfihlo zezinhliziyo zonke ziyodalulwa, uma noma imuphi omunye wenu azi noma yisiphi isixako ukuthi kungani ningafanele ukuhlanganiswa ndawonye ngokomthetho. Manje kuhlambulukeni nakho lapho khona, nebo. Ngakukuhlobonga yilokho intombazane uma iphila ngokungcola, lokho ngokuhlobonga ngoba ayinendoda, kodwa uma iganile bese kuthi ke uma iphila kanjalo iphingela indoda yayo. Usifazane yafika esikhathini esingeside sedlule wayesethi, oh, ngikuhlambuluke konke lokho. Wayethukile futhi yena kwephuka wathi, ngikuhlambulukile konke lokho kuNkulunkulu. Ngathi, uzofanele ukuhlambuluka endodeni yakho. Akusuye uNkulunkulu waphinga kuye, kwakuyindoda yakho, kunjalo. Futhi umoyisilisa egana ngosifazane futhi ephile ngokungcola ngaphambi kokuba mgane. Bese ke yeza kuye, uma bebelokhu baganana isikhathi eside. Bese ke yeza kuye bese ethi, sithandwa, kukhona ngifuna ukukutshela khona. Ngake ngazikhipha nenye indoda, angizange ngikutshele. UJesu wathi kunelungelo lokumlahla bese egana kumunye, ngoba abaganene kuqaleni, ngoba ngamanga ukhulume amanga kuye. Manje kukhona enye into lapha, ngiyabonga. Ngicela uchaze uJohane ukuqala isihlanu, ishumi nesithupha. UJohane ukuqala isihlanu, sinakho khona lapha.
If any man see a brother sin a sin,
uma umuntu ebona umzalane ona ngesono esingeziso sekufa, uyakucela, uyakumnika ukuphila ekunika labo abenze isono esingeziso sekufa. Sikhona isono sokufa, angisho ukuthi uyakusikhulekela leso sono. Kulungile, siya ake sikuthathe nje sikubuyisele emuva futhi sikuthole kahle masengelona ngokugcina. Asiphenge khona impela ngale kumakhu futhi lokhu kuzokuchaza nje impela ukuthi siyini leso sono sokufa. Kukhona isono sokufa futhi awusikhulekeli ngisho leso sono. Bangake waziyo ukuthi kukhona isono sokufa, awusikhulekeli ngisho.
Take Mark, the third chapter of Mark.
Tisalo Mark isahluko sesithathu sika Mark futhi emva kokuba sesithole isahluko sesithathu sika Mark khona ke masinya sizoba nalombhalo wodwa ngaphambi kokuvala asiye kwesesithathu nelama shumi amabili nambili.
And the scribes which came down from Jerusalem
nababhali abehla bevela eJerusalema bathi unoBhelizebhule, babembone ehlulela imicabango yabantu bathi unoBhelizebhule ukhipha udevil kumbuso wodevil.
And he called them unto him.
Wayesebabizela kuyo, wakhuluma kubo ngomfanekiso ethi uSathane angakhipha kanjani uSathane na? Manje uma udevil engaphilisa, engakwenza kanjani na? USathane angakhipha kanjani uSathane na? Uma umbuso wahlukene wodwa, lo mbuso ungeme, nendlu uma yahlukene yodwa, leyo ndlu ayizukuma. Kuthi uma nginoSathane uma ezivukela yena ahlukane akanakuma, kepha uyaphela. Akakho ongangena endlini yesiqhwaga aphange impahla yaso uma engasibophi kuqala yena isiqhwaga andukuba aphange impahla yaso. Angaphumela kanjani lapho kulezo zinhliziyo bese ethola lokho okunebo ngaphandle uma kungokukaNkulunkulu na? Ngikwenzile ngithi kini, abantwana bomuntu bayakuthethelelwa zonke isono nokuhlambalaza noma noma ngabe yini kungakanani abangahlambalaza ngakho.
But he that shall blaspheme against the Holy Ghost has never.
Kepha lowo ohlambalaza umoya ongcwele kanakuthethelelwa naphakade, kodwa unecala lokulahlwa okuphakade. Lokho ngokwahlukaniswa ngokuba wakusheloni na? Ngokuba bathi unomoya ongcolileyo. Bebizo moya kaNkulunkulu owenza lezi zimangaliso kuKristu. Bathi kwakungumoya kadeveli wenza lokho. UJesu wathi kuyisona esingenakuthethelelwa.
And if you see a man pray, don't pray for him. If he's making
futhi uma ubona umuntu ukhuleka, ungemkhulekeli uma ehlekisa ngomoya ongcwele futhi ekhuluma ngokumelana nomoya ongcwele. Unqatshelwe ngisho nokukhulekela umuntu onjalo.
You understand it?
Niyakuqonda na? Ukuba kukhona isono sokufa, sinye kuphela isono. UJesu wathi yonke inhlobo yesono iyothethelelwa amadodana omuntu, kodwa ukuhlambalaza umoya ongcwele akuyi kuthethelelwa. Manje abantu bathi, awu, ukuhlambalaza umoya ongcwele yini ukuhlambalaza na? Kusho ukukhuluma ngoinsini, ukuhlekisa ngakho ukuhlambalaza. Kulungile, bamhlambalaza yini na? Besho ukuthi umoya ongcwele owawunaye umenza aziphathe futhi yenze izinto ayezenza. Bathi ukhwelwe nguBhelizebhule udevele, nalowo udevele umbhulu kuye emenza yenza lezo zinto. Bona lezi zimfihlo enhliziyweni yabantu futhi etshela uPhilip ukuthi wayazi ukuthi wayikuphi ngaphambi kokuba heze emhlanganweni futhi ekhipha uDevele futhi yenza lezo zinto lapho ukwenza ngoBhezabhuli futhi ukuDevele.
UJesu
wathi leso sona sisaze sathethelela ngakho leso yisona esingathetheleleki esingafanele neze sikhulekele singeze sathethelelwa. Usilize lesifazane wenza lokho sebezibeke uphawu phakade basuka ebukhoneni bukaNkulunkulu kuze kube phakade akukho ukuthethelelwa. Niyamthanda na? Ngiyamthanda. Ngiyamthanda. Ngoba wangithanda kuqala. Wangithe ngelintsindiso enti wasekhalvari. Lalelani nibe mnandi kakhulu nalena ubungemi goxixoxi futhi ibiyisikhathi side manje kade nihlezi kulendlu yokukhonzela kusukela ligamenxe lesikhombisa ligamenxe lesishiyagalombili ligamenxe lesishiyagalolunye amahora amabili nohafu nihlezi kulendlu yokukhonzela eshisayo. Nikwenzanga lokho kuba nje nihlale lapho futhi ngikakele amaphesente angamashumi esishiyagalolunye nesishiyagalolunye noma angamashumi esishiyagalolunye nesishiyagalolunye enhlangano yebandla bahlale mbe esihlaleni sabo kusukela ngalesi.
I want to say this.
Ngifuna ukusho lokhu eJeffersonville ngiyakuzwa lokhu ukuthi yone yasuka osukwini layo lomusa. Ngiyakukhole lokho. Ngikhole ukuthi yonke iUnited States ikwenzile. Kodwa nginabanye babangane abangabathenjwa abakhulu okhona ezweni okhona lapha eJeffersonville. Nginabantu lapha ababengafa ngakini. Manje busuku bushisa njengalobu zihambi esisemasangweni yakithi. Ngitshileni ukuthi kukuphi lapho umuntu ebengahlala nje ukuba ahlale ukuzwa umuntu mhlambe ekhuluma ngemibhalo abangakholwa ngisho ngendlela ebengingawuchaza ngayo. Kodwa bayahlonipha futhi banokumisaba uNkulunkulu ngokwenele ukuhlala nokulalela. Futhi kwangathi ningaphile isikhathi eside nxa izinkanyezi isiphendulwa uthule. Kwangathi ningaphile liqhubeke kuKristu Jesu. Ngathi uNkulunkulu anganinika yonke into eninesidingo sayo. Ngathi anganipha isidingo senhliziyo yenu uma ningikholwa ukuthi ngenceku yakhe futhi nikholwa ukuthi imikhuleko yami inganisiza. Ngathi uNkulunkulu asezulwini ovuse indodana yakhe uJesu Kristu ukuba abe inhlawulo yezono zethu ukufa esikhundleni sethu. Ngathi yena namandla onke yena osezindaweni zonke lapha kulesi sakhiwo manje. Ngathi anganipha isifiso senhliziyo yenu ngumkhuleko wami yoqotho wenu nonke. Nasizweni lapho ilanga lingasophinde likhanye kini futhi ukuba linishise lapho imimoya eshisayo ingasoze yavunguza. Ngiyethemba ukuba neminyaka ephindwe kaminyaka eyizigidi kuba ngihlale nani ngamunye wenu embusweni kaNkulunkulu futhi sixoxe ngazo izinto zaphakade zalobu busuku nezinto ukuthi sahlala kanjani ndawonye. Ngikusho lokho ngakho konke lokhu kukimi yonke inhliziyo yami. Ngikhulekela ukuthi uNkulunkulu uzonipha lokho ngamunye. Ngathi umusa wakhe ngaba nani, ngathi anganiphilise ekuguleni kwenu, ngathi anganipha umbhapathizo kwamangcwele, futhi ngisho lokhu manje ngaphandle kwanoma yibuphi ubulula, ngaphandle uma ngilethe noma yisiphi isikhubekiso, nganoma yini engiyishilo ngenzalo yenyoka umbhapathizo egameni likaJesu, okungukuthi lezo zinto. Manje omunye umuntu uthi umfoti Branham ungokamunye qaba umnumzane ngisuyo kamunye. Ngikhole ukuthi uJesu wayengaba nguyiso wakhe yena uqobo. Ngikhole ukuthi uJesu wayenoyise nalowo ngokuNkulunkulu. Kodwa uNkulunkulu wakha futhi wahlala ethabenekele kulo mzimba obizwa ngoJesu futhi wayengu Emmanuel uNkulunkulu nathi. Futhi akekho omunye uNkulunkulu ngaphandle kwaNkulunkulu. Unguyise indodana nomoya ongcwele.
And the name of the Father, Son, Holy Ghost.
Ngegama likaYise indodana moya ngcwele uYise inkosi indodana uJesu moya ngcwele izimcabango moya kaNkulunkulu uYise indodana nomoya ngcwele inkosi uJesu Kristu nguye lowo futhi kuye kuhlala kugcwala kubuNkulunkulu ngokumzimba. ngiyakholwa kungekho nesinye isithunziso ngingabaza ngilithanda futhi ngelendaba noma nisala nibhaphathizwe egameni likayise indodana umoya ongcwele nifafaziwe nitheliwe noma yini eniyoyenza ngikhululeka unkulunkulu ngawo wonke umphefumulo wami nomzimba ukuthi nina nami sizohlangana embusweni kankulunkulu nonkulunkulu uzo uma nginephutha uzoweqa wami uma uweqa unephutha weqa wakho kodwa ngezinkolelo zami uqobo zombhalo kuzama ukwenza into yokuhlosiwe ishaywe ukuba kusuke kugelesi sikuye esambuleni ngiyaniyala ukuba niphinde nibhaphathizwe futhi egameni likaJesu Kristu uma ningakakwenzi futhi uma ungakamamukeli umoya ongcwele nempilo yakho ingezwakali mnandi kunendaba noma uma wakhuluma ngezilimi uma umemezile uma ugxume phansi phezulu uma ubeke izandla phezu kwabagulayo futhi basinda uma wenze zonke izinhlobo zezimangaliso nezibonakaliso uma ungenazo izithelo zikamoya zothando ukujabula ukuthula ukubekezela ubuvi ubumnene ububele ukukhuthazela ukukholwa lezo zonke lezi zinto kuwe khona-ke ngiyakuyala futhi ngiyakuncenga egameni likaJesu Kristu ukuba ungaphezi ekukhulekeni umoya ungcwele uze ufike phezu kwakho ngendaba ukuthi ukhulume kangakanani ngezilimi umemeze kangakanani sekuyisikhathi eside kangakanani uyilunga lebandla uma ubulapha konke okwenzile akuze ukuba nalutho oluhlangene nakho aze athi uKristu umoya ongcwele athathe indawo yakhe enhliziyweni yakho futhi uvile ezintweni zezwe futhi uphila kabusha kuKristu kulukela nibusiso ngumkhuleko wami asime manje ngezinyawo zethu. Kulele yintangano yebandla enhle nibe bahle kakhulu ngiyakuzona nje wenishiya nimi kanje Edith omncane emuva lapho onosukuzala Edith ngengayibale yakho ngizokwenza futhi levile kufakele lezi vele uze lapha sizothola ukuthi sineminyaka emingaki lentombi neminyaka engamashumi amathathu nesishiyagalombili kudala kulukela kubusise David sinike ngiqonde ukuthi Teddy sinike indlela encane usuku lokuzalo oluhle kuwe kulungile uma uthanda usuku lokuzalo oluhle kuwe usuku lokuzalo oluhle kuwe usuku lokuzalo oluhle tete wethu Edith usuku lokuzalwa oluhle kuwe manje yonke lenhlangano yebandla joyinani ningene kanye kanye soze saguga wozani sonke kanye kanye manje soze saguga soze saguga ezweni lapho singasoze saguga khona soze saguga soze saguga ezweni lapho singasoze saguga khona kwelihle sohlangana kunoloko luhle kwelihle lihlehle sohlangana kunoloko oluhle niyamthanda na uyamangalisa muhle kakhulu nomusa kakhulu sinokubusiswa kwengalo kuncane na